Ngiyabonga mfowethu.
No, my wife said
ningahlala phansi niyazi ngi umngamo uThebhila ngithi kukuncoma kulo mhlangano wehlele Texas lapho zonke leso simo sezulu esihle sikhona ezikhashane nesedlule ngemishayelo cingo ngathi kubanda kangakanani na wathi akubandi kakhulu ukuthi akube nguzero nje kodwa nonke ninjani ezansi lapho na ngathi lena nje futhi lidliva ngamandla onke ngathi ihlobo kufanele ukuthi liyentshonalanga ukuthatha iholide lalo impela lishiye ingxenye esezansi yeTexas alinjalo na ngiyabona ukuthi sinokugibela okushelelayo okunemvula kusasa futhi ngakho sinxusa imikhuleko yenu futhi bengingalindela ukuthi kuyoba khona noma ubani ephumile bengicabanga ukuthi yonke iTexas ibisesaba isimo sezulu esibi kodwa ngiyabona abanye babo abanjalo ngakho siyajabula ukuthi nilapha kulobu busuku futhi siyajabula ukuthi sibe nalokhu nisikhombisile lo mhlangano omuhle kakhulu omunye wemihlangano emihle kunayo yonke esibe nayo eminyakeni umoya wenu omuhle nokubambisana ngifuna ukubonga alaba belusinga munye ngamunye wenu ngokubambisana kwenu okuhle ngikwazanga ukudla edina nani ngibe nesidlo sasekuseni nje nani nonke kodwa ngithanda ukuwela futhi ngibone ukuthi umkenu angalupheka kanjani uphuthu oluma hadladla namabhiskidi futhi oh hey ngiyacabanga ukuthi bekungaba kuhle kube kuhle kakhulu ngiyamuthakasela umshebe ogani wethu omncane lapha ube nomoya omuhle kakhulu esisiza nonke ninabantu futhi bangitshela ukuthi banikela umnikelo wothando okwenzela mina zonke izindleko zikhokheliwe bazalwane na uma kungenjalo uphenduleleni ungene ngokulokho niyabo futhi uma yonke into ilungile futhi akukho sidingo esithile sawo ngizofaka emsebenzini wenkosi njengoba ngihamba ngiqhubeka kwankathi uNkulunkulu anganibusisa njalo futhi ngikholwa ukuthi kuyashiwo embhaleni enikwenzile kwabancinyane bami nikwenze kimi ngakho ngilowo omncinyane ngakho nikwenze kuye niyabo nenza ngiyazi ukuthi ingxenye yokuphila kwakho wabelana nami ngenxa yevangeli ngikholekela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngokucebile ukuthi lapho ukuphila sekuphelile lapha ngakolunye uhlangothi uyovuzwa uma kungekho lapha okuphindwe kayikhulu lapha nokuphila okuphakade ngakolunye uhlangothi ukukholwa kwenu kube kukhulu kakhulu ukuthi nibuthene kanjani futhi nacindezela ukukholwa kwenu kwaqhubeka nihlanganisa ukukholwa kwenu ukuba bekungesikho okwalokho kukholwa umhlangano ubungeke ube yilokho oyikho kodwa kungenxa yokuthi nikholiwe futhi nakholwa kanye nami futhi ngiyakuthakasela ngatshela abazalwane bami futhi ngatshela abangane ongiyibizile ezingxenyeni ezehlukene zezwe ukuthi bekukhulu kakhulu ukuthi kanjani abantu lapha eBeaumont ngempela babekile ukukholwa kwabo nomkhuleko emva komhlangano futhi basiza akukho ukungabaza ngaphandle kokuthi yonke into lapho kwenza kuncane umlando omncane noma into ethize nje engejwayelekile unokuvumayo nokuphikisayo kwakho uno okuhle nokubi ufanele ube nobosuku ukuze ujabulele usuku ufanele ube nesimo sezulu esibi ukuze ujabulele isimo sezulu esihle ileyo ndlela empilo eyiyo sifanele sibe nabantu ababi ukwenza abantu abalungile babonakale futhi ngakho ufanele ube nokungamanga ukwenza okwangempela ngikusho lokhu ngoba ngiceliwe ukuba ngikusho ngoba kuphuma enhlizweni yami futhi ngifuna ukusho kini nonke ninabantu ninamabandla bengingefuneni icabanga ukuthi bengingu umuntu owazama ukuphikisana nawo wonke amabandla futhi wonke aniphutha futhi yimina oqinisile uma ngishiyelwe umqondo wokuzwakalisa ngithetheleleni bengingakuqondile kanjalo kodwa bengiqonde ukusho ukuthi akukho inhlangano ezweni angikholwa okwenkolo yobuKristu ngaphandle kwaleyo enabantu abalungile kuyo futhi zinabantu bakaNkulunkulu kuyo angivumelani nenhlangano mina ngenxa yokuthi inhlangano manje lalelisisani uma inhlangano izothi sikholwa yilokhu kanye nokhefana kulungile Kodwa uma sikholwa yilokhu lokho konke kuyiphutha nebo nebo uma uphetha imfundiso yakho ngokufana sikholwa yilokhu kanye nakakhulu uNkulunkulu afuna ukukwenezela kukho kodwa lapho uthi sikholwa yilokhu futhi yilokho kuphela khona ke uvalela uNkulunkulu ngaphandle ngokukho nebo futhi yileyo ndlela izinhlangano ezenza ngayo zikuqeda ngongqi manje izinto ezinjalo zenzekile komunye wabazalwane bethu ngenxa yokuthi uye wakhuleka iminyaka futhi uye wangikhulekela ukuba ngize lapha futhi ngifuna ukunitshela ukuthi inkosi yasebenza kanjani nganginde nqoba yezimemo emhlabeni jikelele ngihlanganise zonke izivuselelo zami zasemelika ndawonye bese ke kuba eza kwamanye amazwe eshiya kwezilwandle kuqala njalo ngonyaka ngiqale iviki likakhisimusi futhi siya kukhulekela iviki lonke ngoba sivame ukuba sekhaya ngaleyo nkathi futhi ngakho sakukhulekela futhi masinyane ingqondo yami yakhangwa iTexas iHostin noma ayihostini kodwa iBeaumont kwasukuthi ke ngathi kukhona onakho okuvele eBeaumont na nobhala wakhipha izimemo eziningana zazo ngase ngithi ake sibone futhi ngavele ngacoshe isisodwa kanjalo ngasibeka ngakhetha isisodwa ngase ngibone leli gama likameluso omncane ngathi xhumane naye nebo nje xhumane nomfowethu bese kuthi ke umfowethu enezinhloso ezinhle engenamizwa emibi futhi uma amanye amadoda kahulumeni lapha amagosa kumbe noma ngabe kuyini bazalwane ningenzi into embi enizozisola ngayo kamuva niyabo yiba ngumkristu yiba ngumnumzana ohloniphekile umfowethu omncane ubengaqondile kulimaza ubezama kuphela ukulandela ngaphandle futhi wabonga ngomkhuleko ophendulwayo yilokho kuphela bekuyilokho kuphela ebonga nje uNkulunkulu ephendula umkhuleko wakhe ubengaqondile kuba mubi futhi yena angicabangi ukuthi unjalo ungumfowethu olungileyo okahle umfowethu onomoya omuhle bese kuthi ke ngekathi umfowabo olungileyo omunye we ungowe-UPC ebizwa phakathi kwabantu i-oneness nabanye babazalwane abakholwa nguziqu zintathu bayangena inkiziyo yakhe ilambele inhlanganyelo futhi ngekathi kufika umfowabo kaziphozintathu wayeyini akukho okungenziwa kodwa wamgaxa manje bazalane uma uxosha indoda embuthaneni wakho ngokunjalo uNkulunkulu awuhawukele umphefumulo wakho onesono lapho ngifika endaweni kumbe noma yiphi inhlangano engakwazi ukufinyelelisa izingalo zayo futhi ithole umfowabo ovela noma yikuphi uNkulunkulu abe nomusa kini bazalani be-assemble nani Church of God iFoursquare nani nonke ngileqiniso ningakuthakasela kuma umfowethu oyiqhawe angakuthatha kanjalo ngineqiniso ukuthi nina bazalani be-assemble niyakuthakasela lokho nina Foursquare ne-Church of God nabazalani abakholwa nguziqu zintathu lo mfowethu welule inhliziyo yakhe ubengenayo inhliziyo yokuthi isuka ngoba uyanithanda manje ke kathi esesengcakeni yakhe lapho ezansi edingeka agayi kanzima futhi ethembele kulokho ngaso sonke isikhathi uma kufanele kwenzeke noma yini futhi abazalwane bamkhiphe enhlanganweni ngoba uhlanganyele nani kukhumbuleni lokho ibanini enhlanganyelo omunye nomunye futhi nikhohlwe imehluko yenu emincane nibe ngabafo omunye komunye nimqinise nimnike isandla bese nimbambathe emhlaneni woza mfowethu sindawonye ngqo yileyo ndlela yokukwenza uzothela into eyodwa mfowethu ukugxekwa ukuzokufaka inkathazweni kuphela kunjalo ngalokuthi wehlise noma ubani baphakamise ngizoxoxa indaba encane ngalokhu ifika nje enqondweni yami ababaningi lapha kulobu busuku ngakho silesikhathi esihle sokukhuluma sizokhulekela abagulayo nginikeze umlayezo wami omncane wokuvalelisa kini futhi ngingathanda ukusho ukuthi lapha esikhathini esithile sedlule ngangise Ohio sasinomhlangano omkhulu ocishe sekuyiminyaka emine noma imihlanu edlule mhlawumbe isithupha futhi umhlangano waba nzima kakhulu ngaze ngadingeka ngiphume ngiyongena ezweni ihotela elincane labahamba ngezimoto engangihlala kulo abaningi kakhulu babengakhona noma ihotela njalo ngaphuma ngangena ezweni ngangikade ngizile ukudla ngokuthile okukhethekile ukuba kwenzeke lokho into ethile eyozuza izinhliziyo zabantu niyazi ngezinye izikhathi lapho sikhulekela abanye yithina othola usizo izikhathi eziningi lapho ukhulekela abanye njengasesi esikhathini sasebusuku lapho ngithi bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ungazikhulekeli wena kodwa khulekela omunye umufo yena ukhulekela wena. IBhayibheli lathi vumani amaphutha enu komunye nomunye futhi nikhulekelane. Ilo ndlela esifuna kuyenza makuthi amabaptist akhulekele amamethodist namamethodist akhulekele amabaptist ne-oneness ikhulekele i-tuness ne-tuness ikhulekele i-tuness i-threeness ne-fourness nanoma yini enyezayo. Wonke umuntu akhulekele omunye nomunye ukuthi ukukholwa kwethu ngeke kwehluleke kulowo oyedwa okhazimulayo sonke simthandayo uJesu Kristu. Yebo mnumzane. Manje ngakho ngaphuma ngangena ezweni cishe amamayeli amathathu ngaphandle kwedolobha futhi ngakho sasikade sinedina ngale ndaweni yokudlela encane yaseDunkard lapho khona ngikholwa ukuthi kwakungamaMennonite futhi babeyisigejane sehla sabantu esikholelwa ebungcweleni nalawo manenekazi amancane egqoke kahle nje impela nangokube sabo nkulunkulu nezincane zawo nezingubo zawo zilenga kahle kuwo nezinwele ezinde futhi ehlanzeke njengophini. Ngikuthandile nje ukudla lapho futhi abejamela umhlangano wami futhi nje sibe nesikhathi simnandi kakhulu. Ngakho ngesonto bavala indawo encane babesemhlanganweni futhi ikakhulukazi ngesonto bayivulanga. Ngakho kade ngizile ukudla cishe izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi nje bengizoshumayelanga leyo ntambama ngacabanga awu kubonakala sengathi awufuni neze ukuzila ukudla uze uholelwe ekuzileni ukudla. Khona-ke uma ulamba sekuyisikhathi sokudla kamuva uJesu kamuva walamba abanye balaba besho laba bantu bezile ukudla futhi bathi ngizozila izinsuku ezingamashumi amane namazinyo okufakelwa ewa futhi ehla emzimbeni futhi hey lingcele kuyeke lokho linda uNkulunkulu aze akuhole ukuba wenze lokho kulezo zinto holwa ngumoya. Ngike ngaba nabantu emva kokuba incwadi ethize yabhalwa futhi yakhishwa ngokuzila ukudla abantu beza emgqeni wami abesifazane abakhulelwe nezinto ezinjalo bangena emgqeni wami balahlekelwa ingqondo yabo bangena esigungweni sezinhlanya ngalokho niyabo kusobala ngeke wakwenze lokho ngoba nje omunye umuntu ukwenzile lokho akusiyo isayini yokuthi ufanele ukwenze. Vumela uNkulunkulu akuhole lokuba wenze lokho okwenzayo. Uholelwa lapho ulamba sekuyisikhathi sokudla lapho uNkulunkulu ebeka ukuzila ukudla kuwe awulambi uNkulunkulu esebenzana nawe uJesu kamuva walamba niyabo emva kokuba ukuzila ukudla kwakhe sekuphelile walamba kodwa ngakhona uma kunjalo vumela nje lokho wena nje yehlilela lokho ngokwakho ngimelusweni ufanelekile kakhulu esikhundla sengcono kunitshela lezo zinto uma ngisho okungalungile noma ngithethelele kodwa lokho ngangikade ngizile ukudla izinsuku ezithi azibe mbili noma izintathu okucishe kube ngokude nje uma ngingake ngizile ukudla ngoba ngihamba kakhulu. Ngakho manje-ke ngacabanga awu ngizoshumayela nje kule ntambama ngakho-ke ngizovele nje ngizowela bese ngizijwelelise emishi futhi ngacabanga a-o bavalile ngale ngaphesheya kwendlela kwakuyi nje ejwayelekile ncane ndala indawo othenga udlela kuyo ejwayelekile yasemelika yoqobo awu ngingavele ngathi ngiyelele nje ngale ya ngenkathi bese sezansi benza izandulelo ngacabanga ngizovele ngizijelele ihembega futhi lokho kuzothi ukucindezela kukhiphe imibimbi ngize ngikwazi kulobo busuku ngizodla emva kwenkonzo. Ngakho manje-ke ngathole yami ngaya ngale ukuyothola ihembega futhi ngahamba endaweni futhi ngenkathi ngihamba endaweni sona impela isimo sendawo wawungasho ukuthi wawungekho phakathi kwalawo makholwa. Ngale ngakwesekunxele kwakukhona imishini yokugembula nephoyisa limi lapho kanye elicishe libe ngontanga yami ligaxe wesifazane lidlala umshini wokugembula. Manje ukugembula kukho emthethweni Ohio futhi lapho lalidlala umshini wokugembula indoda yayifanele ukusekela umthetho yephula umthetho. Le ndoda yayifanele ukuba ibeke isibonelo sokuziphatha kuhle nezinto nengalo yayo igaxe isifazane lapho ebingafanele kwenze le ndoda enguntanga wami. Awu yona ngiqagele yayishadile futhi yayinomndeni angaze ngase ngicabanga bakithi. Ngabheka emuva futhi kwakukhona itafula isigejanisa laba bafana labo bafo bezithuthuthu abanalokho kukhunda ezinwele okubukeka njengedada namajakethe ezithuthuthu nama-overlol ehliswe ezinqulwini zabo noma yikuphi badinga umuhle ngempela ubabaye waseningizimu oyifeshini endala one hikori enemiyalo eyishumi ekugcineni kwalo lokho impela abakudingayo yebo nibiza kwenzekeni kubantu basemelikana ngiyazi kuthini bakubiza ngobuhlo ngandlebe bentsha ngicabanga ukuthi ubuhlo ngandlebe babazali lokho kunjalo impela yeka induku futhi wona indodana yakho yilokho umbhalo kushoyo futhi babelapho-ke behleze emuva lapho nentombi enhle intombazane esencane nomunye umfana emi lapho ethi ukuba ngumholi weqembu namabhuzu akhe bekwe phezu kwetafula le ngalo yakho igaxele lo nenekazi elincane lapho kwakungukungabesaba unkulunkulu kakhulu ezinqulwini zalo kanjalo futhi kona lo weta waze wafika ezingoleni zakhe awu ngama lapho ngacabanga bakithi ngabuka ngale ngapha futhi nakho kuhlezi ugogo omdala ethi akabe umdala njengogogo wami futhi yena bandla into endala wayeqokela ama-tidy noma izikindi noma ngabe elikubiza ngani nezingalo zakhe ezindala bandla inyama iyintekenteke futhi wayebende izinzwane zakhe ngombala ofanayo wezindebe zakhe namakhulukazi amabala amnyama ngaphansi kwamehlo akhe akhe lapho ayebende khona uhlobo oluthize lwezinto nezinwele zakhe zazinombala oluhlaza sasiphakaphaka manje niyazi izidalo ezingabantu azinakho neze lokho okubukeka koluhlaza satshani ngakho ngicabanga awu into endala bandla mhlawumbe lokho kulungile mhlawumbe uyakuthanda lokho kodwa ngabheka futhi wayenalabo bafo ababili abadala futhi babedakiwe futhi omunye wabo khona lapho ngesikhathi sasehlobo wayegqoke ijazi elikhulu lidala lamasosha ezizongolozele ngesikhafu esikhulu entanyeni yakhe futhi babekade benobhiya ubekwe etafuleni ngacabanga bengingeke ngidle phakathi lapha nhlobo ngakho ngacabanga nkulunkulu ngakwenza kanjani wena ungcwele ubuke into enjalo na ngacabanga ngabe usara wami omncane norebecca bazodingeka bakhulele ngaphansi kwento enjengaleyo njengamamelikana na abantu embazanyana ame amabili engizama ukuwakhulisela unkulunkulu ukuba abe yizithunywa zenkolo noma abashayi bopiyano noma kuthize mhlawumbe ashade nomshumayeli omncane azomsiza emsebenzini wenkosi ngizame ukubakhulisa babe abantu embazana ahlanzekile nalungile abe abesifazane bangempela futhi bafanele bakhule ngaphansi kwezimo ezinjengalezo ngathi baba ngomoya enginawo ongipha wona umoya wami ungcweliswa ngelakho igazi lendodana yakho nalokho kubukeka kukubi kimi ungama kanjani ukuba ukubuke na awusha ingani into nje bese uyisusuluza emhlabeni ntukuthele yami elungileyo ngahle ukuba yavuka niyabo asifuni ukuthi kwakungulaka kodwa kwakuyinto ethize nje kwakuwuhlobo olufanayo lentukuthele ujesu ayenalo ngekathe babuka ngokuthukuthela futhi wabashaya baphuma ethempelini niyabo futhi ngakho ngakalaza futhi ngikubone konke lokho ngase ngicabanga futhi usara wami omncane urebecca uzofanele akhulele ngaphansi kokunjalo na unkulunkulu kubukeka sengathi uma ungcwele nokuthi umkhulu kangakanani ubukeka sengathi ubuye yikhumisa nje into isuke emephini kanjalo ngakumela kanjani na ngacabanga ohe futhi ngezwa into ethize ihamba njengokubhacabula yileyo ndlela lokho kukhanya lapho kukhuphuka kubhacabula njengomlilo futhi ngaqaphela futhi kwakume eduze kwami ngahlehlela emva komnyango ngancikisa ikhanda lami odongeni ngase ngithi baba wasezulwini ini ngacabanga manje nakho ebengikucabanga uyafuna ngehlise ukwahlulela na manje lokho kukhombisa nje ukuthi isidalo singumuntu singaqhela kanjani kude kakhulu ngahlehla ngangicabanga ukuthi ubezongicela ukuba nje ngiphumele lapho bese ngithi nonke ngiyanisola nonke nina uzoni phendukani noma nife niyabo futhi ngacabanga ukuthi ilokho ayenza ngitshela ukuba ngikwenze bengingeke ngikwenze ngaphandle uma engitshelile ngakho ngaphuma ngabuyela lapho futhi ngacabanga ukuthi wayezo ngikhombisa ngenkathi ngenza ngibonile kubukeka sengathi ngenkathi ngivula amehlo ami emva kokuba ngazi ukuthi wayesemva komnyango lapho nami futhi kwakubukeka njengento ethize ephendukayo ngiqala ukubuka futhi kwakuyizwe lomhlaba futhi ngxazonke ngokunenkungu njengenkungu ebomvu ivunguze ngxazonke ngabheka phezulu le ngaphezulu lapho futhi ngimbonile ngaseke ngibuka phansi ngazibona mina uqobo kwakubukeka sengathi ngiza ngomhlabeni futhi yonke into engangiyoyenza yayingukudelela isono sami sasiqala ukuhlangana nonkulunkulu futhi ngaphambi kokuba sifinyelele kuye ujesu esebenza njengobhapa emotweni phakathi kwami nonkulunkulu niyabo kwamshaya futhi wayebamba uhlangothi lwakhe izingemezi zaziphuma emehlweni akhe futhi ngangimuzwa ethi baba mthethelela kazi ukuthi wenzani ngaziqaphela ngisengumfanyana izinto engizenzile futhi ngangibona ngaso zonke isikhathi lapho ngenza ukuthile okubi ngani ngokubukeka sengathi kwakuzoqala noNkulunkulu ube yongibulala ngenxa yakho yebo nami ngoba ungcwele isono ngeke sama ebukhonini bakhe kodwa ngibonele uNkulunkulu ivunguza izongeza futhi lona lelo gazi lika Jesu lisebenza njengobhamba phakathi kwami futhi ngihlatshwa uNkulunkulu ngabuka ngasondela eduze kwalapho ayekhona ngase ngibuka futhi nakho kubekwe incwadi yami yendlalwe phambi kwakhe futhi lapho kwakunegama lami futhi yonke into embi engake ngayenza yayibhalwe kuyo ngqo futhi ngaqaphela ngaso sonke isikhathi ukuthi ngangenza ukuthile okungalungile b ngikwenzile ube yokubamba futhi kwamlimaza futhi wayebamba umoya wakhe njengokuthi nezinyembezi zazehla ezihlathini zakhe futhi ubeyothi mthethelele akazi ukuthi wenzani ngacabanga Nkosi ngabe ngakwenza uhlupheke kanjalo na ngacabanga ngiyakuthanda ngingakwenza uhlupheke kanjalo na usho ukuthi izono zami zenzele khona wanxukuzisa ekhanda lakhe kimi futhi ngangikubona lokho kwakubukeka sengathi uyambona esithembeni enalowo mqhele kuye kanjalo igazi emehleni akhe nasebusweni wangibuka futhi wangibuka njengezinyembezi zonke zahlanganisa intshebe yakhe amabala egazi ebusweni bakhe bonke ngathi ngabe izono zami zenze lokho kuwena wanxukuzisa ekhanda lakhe kimi ngathi uNkulunkulu ngithethelele bengingefune ukukulimaza kanjalo Nkosi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke wathatha uhlangothi lwakhe walumbambatha ngesandla sakhe wathatha umunwe wakhe kanje wayesebhala encwadini yami endala engcolile ixolelwe wayithatha waseyiphosa ngale emva kwakhe kanje wayangena olwandle lokukhohlwa wendlala encwadi entsha ngathi Nkosi ngiyakubonga ngiyo angisoze ngazama ukwenza noma yini engalungile wena wathi manje ngikuthethelele ngesihle ngikuthethelele ngesihle futhi manje ke ufuna ukumbhubhisa futhi ngaleso sikhathi umnyango wawusubuyile futhi ngangibuka ngqo osifazane ehlezi lapho ngangifuna ukumbhubhisa emva kokuba sengithethelelwe ngesihle ngavele ngadonsa umnyango ngawuhlanganisa lapho engangikade nginyakazisa khona izingalo zami ngekathi umbono waqhubeka ngadonsa ngabuyisela umnyango ngathi baba ngithethelele ngizoya ngqo kuye futhi ngizoxolisa ngaphuma ngomnyango enye yalo madoda amadala edakiwe ehlezi lapho naye yathi ucabanga ukuthi imvula izolimaza okusasiphi nashi okulenduku ebomvu na base basukuma base becela uxolo baphuma bayindlini encane ngathi ukuzulazula ngale ngaleyo ndlela naleli phoyisali sadlala umshini wokugembula futhi ngahamba ngaya ngaleya ukuthi nje lapho ayekhona ngathi sawubona into endala bandla yabheka phezulu yasethi oh hello ngase ngithingi ngahlala phansi na wathi ngiyabonga kukhona enginayo ngathi bengingakuqondile kanjalo ngathi ngifuna nje ukusho izwi kuwe ngifuna wena ukubuza uma ngifuna ukucela ukuba ungithethelele wathi uke wenzani kimi na ngathi ngalinde umzuzu nje ake ngikutshele na wathi yebo ngathi ngime emnyango ngase ngimtshela indaba ngathi khona emuva ngqo ngemuva lapho wangikhombisa lapho engangine phutha khona wabheka phezulu futhi kubukeka sengathi kwakumdabulisa wabheka phezulu wathi ingabe ungumfoti Branham na ngathi nginguye wathi uyilowo mfundisi ezansi lapha ngathi yebo ma'am wathi nginamahloni ngawe okungibona nginje futhi ngathi uzongithethelela na wathi impela wathi hlala phansi ngathi ngiyabonga futhi ngahlala phansi naye esito edlwaneni sinompheme omncane futhi wathi kukhona ngifuna ukukutshela khona mfoti Branham wathi ngedlula ngathi ngibona imihlangano yakho ngibonile ikhangisiwe ngangena wathi nginamahloni njengami wathi ubungakholwa yini uma ngikutshela ukuthi ubaba wami wayengumfundisi we-Methodist na wathi nginamatatakazi amabili omabili angothisha baka-Sunday School ngathi kwenzekeni na wangitshela ngencwadi evela kumyeni wakhe futhi wabaleka nomunye wesifazane waqala ekuphuzeni wayeseqala ukuhamba wayesethi ngiyazi sengidlulile ekuhlengweni umgcini mthetho ngokuqinile uyabo futhi ngathi wathi sengidlulile kuhlengweni ngathi qabo awunjalo qabo awunjalo waqala ukukhala wathi mfoti Branham ucabanga ukuthi angike edluli ekuhlengweni na ngathi kungani isho lokho kimike emizuzwini embali edlule na ngambamba ngesandla ngakhoqa phansi lapho kwiphansi lendlu futhi lapho wanikela impilo yakhe kuJesu Kristu ukhuluma ngemishini yokugembula imali nakho konke okunye wonke umuntu phakathi lapho sasikhala futhi sikhuleka wasukuma waphuma ukuba aye ekhaya impilo entsha. Yabo uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi inhliziyo yami uqobo yayingalungile ngoba ngangizama kumlahla ngecala futhi ngingabheki lokho engivela kukho futhi ngakho uma singahlala sikhumbula sibuke emuva emgodini lapho esagwedwa khona izinto zizobukeka zehluke kakhulu yabo. Asifuni ukulahla umuntu ngecala sithande wonke umuntu. Noma nini lapho lahlekelwa yilolo thando lwangempela lwangoqobo olusenhliziyweni yakho ulahlekelwe yikho konke nebo nje ungakukhohlwa neze lokho ukuthi lapho lahlekelwa uthando konke sekuhambile. Manje kukhumbuleni lokho uthando lomfowethu omncane ayenalo ngani nonke futhi sizolukhumbula uthando lobazalwane lapha. Mfowethu noma yini oyenzayo angisho ukuthi nonke ninazi inhlangano ohlakazekani futhi nenze inhlangano yodwa akusoze kwaba ngalo ndlela awusoze wakwenza uyovele nje udlule empilweni into efanayo nje ubhaklaza nokuqophisana nokushoshozela lokho akulungile. Cina inhlangano yakho hlala phakathi lapho uma ungakwazi lokho kulungile kodwa ulule ingalo futhi uthande wonke omunye umuntu futhi ube nenhlonipho umnike ingubo yokulala encane naye ngoba ufuna ukwembathiswa naye inwebeka kakhulu ngokwenele kithina sonke. Indawo kunendawo eyinqwaba kukhona indawo yami emthonjeni kukhona indawo yethu sonke futhi nje kukhumbule lokho kuba bengingabona lonke ibandla lePentecostal Four Square, iOpen Bible Standard, iPentecostal Assemblies of God, iUnited Pentecostal Church na wonke amanye bagaqale futhi bakhohlwe imehluko yabo nje bahlanganyele omunye nomunye. Bengiyothi inciki yakho mayimuke ngokuthula ngokuba amehlo am abonile insindiso yakho kunjalo futhi ngoba nje uma uSathane enitholile nidubulana uvela ahlale emuva bese thatha iholide akadingeki ukuba azilulaze enhlobo nebo wena uyabo ngikhulekela ukuthi ngizophila ngibone usuku futhi uma ningakwenzi phakathi kwenu uhlobo oluthile lokuhlushwa luzo ya lesi sizwe ngolunye lolwezi zinsuku niyolangazelelana ngaleyo nkathi abazalwane bokukholwa kuyigugu kufanayo ngakho kungani sidlule ekujeziseni lapho singaba nesiqephi esincane sezulwe emhlabeni khona manje na uNkulunkulu abe nani. Ngifuna ukubuya ngikuzwile ucela washo kuba mina ufuna ngibuye ngiyobuya ngolunye isuku ngikuzithanda ngithanda kuletha ithende futhi ngilimise phandle lapha ndawo phakathi khona ngophakathi kwamadolobha lapha futhi sonke asihlangane ndawonye futhi sibe nenhlanganyelo omunye nomunye sizame ukwakha amabandla nonke ninento enifanele niyenze manje nonke ibani kahle ebandleni lenu futhi nisebenze kanzima nje njengoba ningenze ebandleni lenu lendawo yebo kodwa ongalokothi ugxeke uma wazi into ethize embi mayelana nolunye uhlangothi ungasho lutho ngakho uyabo ugcine kuwe lokho isitsha silalele nje ukuzo lokho uyabo ungasivumeli sazi lutho ungakhulumi lutho khona ke angeke sazi lutho ngakho yabo kugcine kuwe futhi ukhuleke futhi umfowethu bandla wenze okungalungile kodwa ungamehlisi usehlile empeleni uzame ukumqukula yabo umphakamise yiba ngumsamariya olungileyo yabo uzame ukumqukula awukwazi ngisho ukukhuluma naye umkhulekele kuze kube ngaleyo ndlela ngicile nje enhlizweni yakho ngoba umphefumulo wakhe ubiza amazwi ayizinkulungwane eziyishumi. Manje asikhuleke Baba wethu asezulwini njengoba sifuna ukukhothama ukubonga wena ngalaba bantu abakhulu ezansi lapha izinceku zakho ngiyakubonga ngomfowethu King umfowethu Petty ngabo bonke abanye inkosi laba bafowethu abakahle labo dade abamangalisayo amabandla abo amalunga abo nangalabo bantu abakhulu emadolobheni nezindawo zamabhizinisi ukuthi bebe bahle kanjani.
This auditorium.
Siyakubonga ngaleli hole likhulu ngalona bantu abasivumele ukuba sibe nalo uNkulunkulu bebelokhu bengivulele iminyango yabo ndawo zonke lapho izimvula neziphepho nezinto.
God may they live to the coming of
uNkulunkulu kwangathi bangaphila kuze kube sekufikeni kwenkosi siphe khona busisa abagcini onke amalunga ehlangala onke kwangathi bonke bangathola kuphumula nokuthula kuKristu siphe khona nkosi. Busisa lamaphoyisa akahle akade eqaphe amagceke phandle lapha lowo mfo omncane ngoba kibosuku waphuma futhi wangibuka futhi washo lokho kuncomo kumangalisayo. Baba, ngase ngicishe ngaphuma ngalokho athi ngiqathaka ngiphuma nje ogcobweni ngibanga nalethuba lokusho kweningi kuye uma lowo mfana engasindisiwe nokuthi kanjani yena ukuncoma akusho ngomhlangano. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokwemukela umoya ongcwele siphe khona Nkosi abese enkazimulweni. Uma ngingaphinde ngimbone emhlabeni kwangathi ngingakwazi ukumxhawula indoda enjengaleyo ibingenzela noma yiliphi idolobha iphoyisa likahle. Lo mfo omncane ngikhulume naye emnyango esikhatshene nesedlule nje, uNkulunkulu ayibusise leyo ndoda. Siyakubonga ngakho konke nje Nkosi, umuhle kakhulu kithi. Siyakhuleka manje ukuthi uzoqhubeka nokusibusisa njengoba sihamba sibheke ngasogwini losentshonalanga. Ngikhulekela ukuthi uzobusisa umfowethu King manje, futhi sikhulume ngezinkathazo zakhe, futhi sikhulekela ukuthi uzoba naye nabo bonke abanye bafowethu. Futhi uNkulunkulu, into eyodwa kuphela engingayenza ukuthi isidalo sengomuntu besingekwenze. Kodwa kangathi umoya ongcwele wakho njalo njalo ubophe lezi zinhliziyo ndawonye zalaba bantu baze babe munye kuKristu Jesu. Siphe khona Baba, siphe inkonzo enkulu kulobo busuku. Abaningi babo uze ngapha emigwaqeleshelela yona naphandle kule mvula nesiphepho ukufika lapha kulobo busuku kuze inkonzo yokuvala. Ngikhulekela ukuthi uzobabusisa kwangathi kungebe bikho bonti wobuthakathaka phakathi kwethu kulobo busuku. Ngicela lokho Baba, ngikazimule yakho kwangathi amandla kamoya ongcwele angangena kulobo busuku futhi anikeze ukuchichima ngokwedlulele ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza ngisho noma sikucabange. Siqhubeka silindele ku we egameni lika Jesu khuluma kithi, amen.
All the little parcels in here, we can pick them up.
Konke amaphasela amancane phakathi lapha ningawacosha masinyane nje lapho ngiyawakhulekela. Ngifuna kulinda kuze kufike ugcobo lika moyo ongcwele phezu kwami ukuba ngikhulekela abagulayo. Manje ngale incwadi lika Jeremiah ivesi lamashumi amabili nambili.
Is there no balm in Gilead? Is there no physician there?
Ipalisamu aliko kwa Gilead na inyanga yiko lapho na okungani ukuphila kwendodakazi yabantu bami kungasindiswa na? Ngifuna ukuthatha indaba sengivala kulobu busuku yokubuza umbuzo njengoba uNkulunkulu enza. Kungani manje ngethemba ukuthi asizokuba mude imizuzu engamashumi amabili engamashumi amathathu khona ke singakhulekela abagulayo? Kungani uma uNkulunkulu enza ukulungiselela noma indawo yokuphunyuka bese ke abantu behluleka ukuhamba kuyo? uNkulunkulu unelungelo lokubuza ukuthi kungani. Anikukholwa lokho na? Unelungelo lokubuza ukuthi kungani. Uma awulahliwe ngoba uyisoni, ulahliwe ngoba awumemukela uJesu njengomsindisi wakho. Manje uNkulunkulu uyoba ngongalungile ukukulahla futhi engenzi amalungiselelo akho ukuba uphume kukho ngoba wazalelwa esonweni, wabunjwa ebubini, ufikezweni ukhuluma amanga. Kule ndaba yokuthi abazali bakho babengubani noma babe yini, usalokhu uyisoni nje njenganoma yimuphi omunye umntwana lapho uzalwa kulelizwe. Sonke sizalelwe esonweni besingeke sizisindise, besingeke sisakwazi ukuzisindisa kunokuba besingathatha amabhande amabhuzu ethu futhi siziphakamisele phezu kwenyanga. Besingeke sikwenze, asinasizo nhlobo. Futhi ngakho-ke uNkulunkulu bengeke akulahle ngalezo zisekelo ngoba uyisoni, uzokulahla ngoba uyala ukuthatha indlela yokuphunyuka. Ngakho khona-ke akusuye uNkulunkulu, nguwe uqobo. Uyazilahla futhi lapho uzilahla akukho muntu ongakudabukela kodwa wena uqobo. Yilokho kuphela ufanele uzidabukele ngoba awukayemukeli indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokuphunyuka. Manje lapho uNkulunkulu enza izindlela zakhe, ngiyamangala nje ukuthi kungani ezwa lapho esenzela indlela okokuphulukiswa kwethu, okwensindiso yethu, okwenduduzo yethu, okokuthula kwethu nazo zonke lezi zinto. Futhi siyasuka nje futhi sikushiye, kufanele kumenze azizwe kabi kabi. Ngakho ngesinye isikhathi ebhayibhelini ngale encwadini yamakhosi esibili
there was a king who was a king of
kwakukhona inkosi eyayiyinkosi yakwaJuda futhi yona igama layo kwakungu Ahaziya yayiyindodana ka-Ahabi noJezebeli.
He succeeded his father.
Wangena esikhundleni sikayise uAhabi esihlalweni sobukhosi emva kukaAhabi lelokholo elithiyeke emngceleni imbuka evangelini ilungu lebandla lesivivi laya ngale laselishada intombazane engumedeni ukuqinisa umbuso walo yangenisa ukukhonza kwezithombe kwaIsrayeli khona ke oh into embi kangaka yenzile. Wasekuthi-ke umkakhe omncane ongumedeni wathatha impilo kanabhoti oligugu ukuze inkosi ikwazi ukuthatha ifa lakhe nalo mprofethi waprofetha ukuthi kwakuzokwenzekani kuye owesilisa nokuthi kwakuzokwenzekani kuye owesifazane izinja ziyomudla owesifazane emgwaqeni futhi ziyokhotha igazi lika-Ahabi liphuma enqoleni yakhe futhi yilokho impela okwenzeka. Ngingacabanga ngesikhathi lapho uJehoshafati indoda kaNkulunkulu kanti ngempela wayefanele azihlanganise neqembu elingalungile. Ikholwa alinanhlanganyelo nongakholwayo. Igwababa nejuba kukwazi ukukhuluma ndawonye. Igwababa lidla isidumbu esidala esifile. Ijuba liyinyoni eyodwa engenanyongo. Uma belingadla leso sidumbu esifile besiyolibulala. Inyoni eyakhiwe ngokukhethekileyo. Ijuba linjalo. Ijuba lidla kuphela kusanhlamvu. Alinanyongo. Alikwazanga ukugaya. Kanjalo nomKristu akananyongo ebabayo kubo. Abakwazi ukudla izinto ezizezwe. Igwababa belingadla izinto ukolo futhi lingadla futhi isidumbu. Ngumzenzisi. Futhi ijuba ngifuna ukunitshela ukutheze. Ijuba lidinga ukuthola amanzi okugeza. Sewake walixosha ijuba elincane wahlikihla isandla sakho phezu kwalo na linamafutha. Kukhona okuthize okuvela ngaphakathi okuphumayo futhi kuligcine lihlanzekile. Uyi umzimba walo unamafutha kusukela emafutheni avela ngaphakathi ephuma. Amen. Angifuni ukuqalisa kulokho ngizophuma endabeni yami kodwa ligcina umzimba walo izipaphe zalo izingubo zalo zihlanzekile ngamafutha angaphakathi njalo lapho lisebenza umzimba walo lokho kusebenza phezulu lapho ezimpapheni zalo futhi kuligcine njalo ngaso sonke isikhathi lihlanzekile. Wo igazi likaJesu Kristu lingcwelisa ikholwa imini nobusuku. No-Ahabi wehla futhi waba nenhlanganyelo ethize noJehoshafati noma uJehoshafati no-Ahabi futhi yena noma nini lapho ubona abanye bezwe lingakholwayo ngaphumela ephathini yethu encane emakhadi sithandwa na qaphela. Awu uyazi ukuthi usebenza lapha futhi ubasi wakho ufuna wena sizobanjeni izinto ezimbalwa zenhlaliswano kulobu busuku yeda kukho suka kukho. Awu ngukhisimusi unelungelo lokuba nokuzijabulisa kuncane kuhlanzekile ungakukholwa lokho deda kukho gwema khona impela kubonakala kobubi deda kukho. Kodwa Jehoshafati wababuthakathaka futhi wayehla kuyobona u-Ahabi futhi u-Ahabi wayenenhloso wathi awu sinezwe enhla lapha lingelethu wamkhombisa zonke izinto ezinkulu futhi ileyo ndlela udevel enza ngayo yokukhombisa zonke izinto ezinkulu anazo nebo konke lokho anakho. Awu ukubenyezela igolide kwathi nje ukukhanyisa amehlo akhe niyazi futhi wacabanga he akuzange kuwakhanyise kwawenza buthuntu futhi ngakho ekugcineni bahlala phandle lapho futhi wathi awu senyukela iremote yegiliyadi noma ngiyo phambili donsa na. Wathi besifanele sibuze inkosi ngalokhu. Ngakho u-Ahabi wathi oh kusobala kunjalo aha sifanele sikwenze nginenqubo yobufundisi basesontweni edlula yonke khona ezweni. Wathela ikholeji lakhe wasedonsa ekhipha abaprofethi abangamakhulu amane kunjalo begqoke kahle nokhololo bephendukezelwe futhi oh babengamadoda amangalisayo bonke abobufundisi basesontweni osiyazi bezenkolo kuze kuyofika ngqo echashazini. Wathi kulungile banomzana abahloniphekile nondleke kahle futhi nanakekelwa kodwa le nto enkulu manje ngiyalitshela engifuna nikwenze profethani kimi futhi ningitshele uma sifanele siye Ramoti Gileyadi. Ngiyabona ukuthi izingubo zami ezinde ezinkulu kangakanani lokuthi ngingumbhishobhu omkhulu kangakanani na futhi nango futhi umbhishobhu esibanibani ovela enhla lapha komunye umbuso sizohlanganisa amandla ndawonye niyazi siyobe sesihlangene ngakho sizokwenza izinto ezinkulu niyazi. ngakho omunye wabo waze wazakhela iphenya lezimpondo futhi uqala ukugijima ezejamelini ethi wayefuqela imuva onke amaSiriya lonke izwe lingelethu futhi ngakho-ke uzonqoba ngalokhu ngiyazi kukhona kuthize ngekholwa uma like laxhumana noKristu angeke nje lihambisane nalolo hlobo lwezinto nokho ujoshafati omdala ehlezi phezulu lapho wathi akasekho yedwa nje na omunye futhi na ngani nanka amakhulu amane abafundile kunabo bonke amadoda edlula onke khona ezweni futhi bangabaprofethi kungani singacela omunye futhi na ngamunye wabo une-DLD PhD L ophindwe kabili QST ngani ba he ubungeke ucela ezinye izigu he bayawazi umbhalo ngaphakathi ngaphandle emuva naphambili uJoshafati wathi kodwa uyazi nginomuzi omncane oxakile ngifisa sengathi ngabe nje besi angekho omunye nje futhi na oh wathi yebo kodwa ungumgingqi kongcwele futhi igama lakhe ngumikhaya indodana ka-Imla kodwa wathi ngiyamzonda wo ngakho uJoshafati wacabanga lokho kuzwakala njengethikithi lokudla ngakho inkosi mayingasho njalo kodwa ngithanda ukuzwa ukuthi uthini ngakho umgijime wagijimela phezulu lapho emjondolo omncane lapho ayekhona umbuthano omncane ndawo phezulu ekhoneni niyazi futhi wathi wo Mikhaya uyazi kuthini ufanele ngifanele ngifake umshinyana wokulalela endlebeni yakho manje niyabo yisho into efanayo abayishoyo yisho njengoba besho nje ngoba ngiyakutshela ukuthi onke amakhulu ambane alabo befundise basesotweni uthi sifanele sikwenze ngale ndlela ngakho ufanele usho into efanayo uMikhaya wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu ngizosho nje lokho ekufaka emlonyeni wami ngiyakuthanda lokho ngiyakuthanda lokho aha ngakho bamehlisela lapho uAhabu wayenelumbo olivuthayo letha lo mgingqi ongcwele phakathi kwethu ezansi lapha uyokona inhlangano yethu yebandla ngokuqinisekile njengezwe ngakho manje-ke into yokuqala niyazi ngekathi ekhuphuka wathi manje ngiyakwexwayisa akazi kusho lutho ngaphandle kokubi ngami ngoba ngiyazi uhlala njalo engimba ngabesifazane bami bephungula izinwele zabo nazo zonke lezi zinto wo ungumgingqi ongcwele kunjalo manje wathi ngizohlala nezwi ngonokho ngakho wathi Mikhaya ngingenyukela Ramothi Gileyadi futhi ngithathe into engeyami noma ngiyake na wathi nginike lobu busuku ake ngibone ukuthi inkosi izothini ngakho emva kokuba ubusuku sebedlule uyabuya wathi uthini na wathi enyuka uma ufuna wathi kuyoze kube nini ngikufungisa wazi ukuthi kwakukhona kungalungile ngalokho ukuthi kuphela ungitshele iqiniso wathi enyuka wathi kodwa ngabona u-Israyeli njengezimvu ezihlakazekile zingenamelusi futhi wathi kungani na wayehlala nezwi likankulunkulu wayesho into efanayo eyashiwo yizwi ngoba izwi likankulunkulu lalinomprofethi nomprofethi u-Eliya wathi wayengeke aprofethe okuhle ngomuntu owayemubi njengo-Ahabi ngakho umprofethi izwi laselishilo ukuthi u-Ahabi wayezobulawa uJezebheli wayezophiwa izinja futhi ngakho-ke yini uMikhaya ayengayisho noma yikuphi okwahluka okwakushiwo yizwi na kunjalo wayefanele ahlale nezwi ubona indaba yokuthi kuzwakala kukukhulu kakhulu kangakanani nokuthi kuzwakala kukukhulu kangakanani qaphela yizwi lelo yiqiniso njalo futhi ngakho-ke laba nesibindi leli gosa lesifundazwe elikhulu noma umbhishobhi noma ngabe kwakuyini lamukele emlonyeni laselethi izwi likankulunkulu laphuma layangaphi lisuka kimi uma liye kuwe na wathi uyobona ngelinye ilanga wathi ngabona uNkulunkulu ehlezi esihlaleni sobukhosi nalo lonke ibandla lasezulwini lalimzungezile futhi wathi ubani esingamthola ukuba ehle futhi akhohlise u-Ahabi ukuba mkhiphele lapho futhi enze isiprofetho sika-Eliya sibe yiqiniso na uNkulunkulu uyakuqaphela lokho niyazi wathi ubani ebengingamthola ukuba aphumele lapho na futhi umoya wamanga uyenyuka uvele zansi mhlawumbe isihogo uyenyuka futhi wama phambi kwakhe wathi ngizokwehla futhi nginge nekulabo bashumayeli futhi ngibenze bonke baprofethi amanga izwi likankulunkulu lizogcwaliseka mfowethu angikhathali ukuthi kwenzekani ujohane wathi unkulunkulu angamvusela u-abrahama abantwana kulawa matshe izwi likankulunkulu indodana yalowo muntu yayithathe isihlalo sayo sobukhosi emva kokufa kwakhe ngolunye usuku ephumele lapho wayesalokhu emazonda labo baprofethi futhi waphumele lapho ngolunye usuku eheleni lakhe futhi wayeqalaza futhi waweheleni futhi walimala ibhayibheli lathi wayegula ngakho wabiza amanye amadoda akhe futhi wathumela amabili awo noma iviyo elincane lamasosha ngale ekroni ngale ukuyobuza kubaprofethi bakabhalimu noma ngabe wayezosinde noma cha ngakho niyazi uNkulunkulu wenza izimfihlo zakhe zaziwe kubaprofethi bakhe kunjalo na ngakho u-Eliya ezansi lapho entebeni emuva emketeni elele enqobeni yenqobe yotshani obuyivukuze noma ukutheze emuva lapho ibhantshi lakhe libekwe phezu kwakho inkosi yakhuluma kuye futhi wenyukele lapho futhi wama endleleni wathi yenyukele lapho yima lapho ngoba bayenyuka lamasosha edlula ngasekhoneni yabheka oza ihamba-hamba ehla ngomgwaqo kuzomshumela omdala ngeke ilufifi intshebe egcwele ebusweni bakhe nesiqephu esikhulu sesikhumba ezizonge ngaso wayengabukeki kakhulu kodwa wayeloyisho kanje inkosi yileyo into esemqoka kwakungesikho okuqhamile ngakho wabamisa wathi niyelani laphaya e-Ekroni na wathi hamba umtshele kungani ethumele laphayana yingoba kungekho uNkulunkulu kwa-Israyeli na akekho yini umprofethi lapha ukuba abuze na ukuba wayefuna ukwazi ukuthile ngakho akabuzanga ngani uNkulunkulu na ufanele ukuba yinkosi lapha ka-Israyeli pho kungani ngambuzanga uNkulunkulu na yingoba asinayo uNkulunkulu lapha na yingoba asina namprofethi ezansi lapha na kodwa ngoba wenze lokhu hamba umtshele isho kanje inkosi akehli kulo mbhede ohe ngiyazibuza namhlanje kungani amadoda efuna ukubhema osikilidi na kungani abantu befuna ukuhlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku babuke uhlelo lwethelevishini esikhundleni sokuya emhlanganweni womkhuleko na kungani sifuna ukukwenza na ngoba akukho kujabula endlini yenkosi na yini yenza umuntu afune ukukuphuza futhi agijigijime futhi enze kanjalo na yingoba asinayo uNkulunkulu na yingoba kusekho njabulo endlini yenkosi futhi na yingoba umoya ngcwele akakakulungeli ukusibusisa sonke na ngabe kukhona kungalungile ngakho na kodwa ngenxa yokuthi siyakwenza yingaleso sizathi usiqalekisiwe yingaleso sizathi uNkulunkulu ebeke le nto phezu kwebandla lokhu ukubanda nokuba nomsakama siya kwezinye izindawo ngenxa yobumnandi esikhundleni sokuza endlini yenkosi ngenxa yenjabulo indlu yenkosi ingukuthokoza kwenkosi ukuthokoza kwenkosi kungukuthokoza kwabantu bayo ifuna uze esontweni futhi ukhonze yona futhi ujabule futhi weneliseke unikeza udumo nenhlonipho nenkazimulo nokuhlakanipha nobukhulu namandla kuNkulunkulu ufuna wenze lokho futhi manje siyazi ngenkathi lezi zithunywa sezibuya futhi ngakho sathola zangena kule nkosi futhi zathi indoda isithumele emuva futhi yasitshela into ethize wathi yayingubani na yayigqoke kanjani na zathi yayinoboya yonke indawo futhi inesiqephu sesikhumba ezinkalweni zayo futhi wathi leyo kwakungu-Eliya umprofethi kaNkulunkulu umthishibi oye wayazi ukuthi yini eyayiza kwakungesikho ukuthi ngoba babengenayo uNkulunkulu kwakungesikho ukuthi ngoba babengenamprofethi kodwa kwakuyizindlela zenkosi uqobo zobuthutha kwakuyizenzo zayo zobugovu nokungabesabi uNkulunkulu njengonini anoyise wayemzonde lowo mprofethi ingaleso sizathi namhlanje ukuthi kwahlulelwa kuphumule phezu kwezwe akusikho ngoba singenayo uNkulunkulu hhayi ngoba singenabaprofethi kodwa ingenxa yokuthi abantu bayazizonda izindlela zenkosi futhi bathanda izindlela zezwe kunjalo impela kufane nomuntu nje isigoli esifela ezitebhisini zomnyango kadokotela ngoba siyenqaba ukuthatha umuthi waso into efanayo sifela zitebhisini zomnyango kadokotela nomuthi wenele ngaphakathi wodaba lwaso kodwa siyenqaba ukuthatha lelo akusilo iphutha likadokotela akusilo iphutha lohluzi lwezilwane iphutha lomuntu ngoba angeke luthathe uhluzi lwezilwane yilokho kuphela futhi leyo yinto eyingozi impela iyiyo ungeke wathi udokotela ube yimbangela yakho futhi usesitebhisini sakhe ngosomnyango angeke awuthathe umuthi wakhe futhi nokho okuthile manje wena uthe uyakholelwa ekubuzeni umuthi na ngiyakholelwa kunoma yini esiza isintu ngokumesa baNkulunkulu impela kunjalo kunjalo impela ngitshele ukuthi kungani sine bese ngenzani namhlanje ngaphandle kwalemithila mpile nezibhedlela lokunyeni okunyina impela ngiyazi kukhona abanye abavaliwe emva komnyango ngekathi ngiqala kuqala kodwa konke wayapi na niyabo ufanele ubuke noma yini nengqondo noma yini uma umuthi izibhedlela zingesizo ezikaNkulunkulu zingumphiki uKristu zishise uziqede zikhiphe ezweni impela kodwa kuyinto yokukusiza impela kodwa akukho namunye wabo ongakuphulukisa awukho umuthi ezweni akukho dokotela uma ekhona unguwaka akasuye dokotela ngempela umuntu dokotela kutshela ukuthi banomuthi ozokuphulukisa akazi ukuthi ukhuluma ngani my brothers ithi awukho umuthi ezweni ozokuphulukisa yathi munye kuphela umphulukisi lowo nguNkulunkulu sizisho kuphela ukuthi sisize imvelo njengoba ngilitshelile uma ngiyinqume isandla sami ngawa ngafa khona lapha wonke umuthi ezweni ubungeke uphulukisa leso sibazi sokusikwa ummese wena uthi khabo ufile aw mabawukubize nje umzimba wami futhi ubukeke ungowemvelo iminyaka engabashumi amahlanu futhi bafake umjovo umjovo kazifo zonke kimi insuku zonke nakho konke okunye futhi bekungeke kube ngcono bagcobe umuthi wesikhumba kuwo bese bewuthunga futhi banginike konke ubungeke kwenze uma wenzelwe ukuphulukisa umzimba awuphulukisi ngani na nanko ulele wena uthi ukuphila kuphumile kunjalo manje kuyi ukuphila na futhi ngizonitshela ukuthi uNkulunkulu ungubani kunjalo impela uNkulunkulu ungumphulukisi udokotela angalihlela ithambo kodwa angeke aliphulukise ukuba ke bengikwenza imoto yami ngephuka ingalo futhi ngagijima ngangena ngathi hey dokotela phulukise ingalo yami ngokukhulu ukushesha ukuze ngiphume ngiqede ukukwedla imoto yami angikwazi ukudumisa into beyothi udinga ukuphulukiswa kwengqondo kunjalo angahle ayihlele kodwa angeke ayiphulukise kunjalo angali kipa izinyo kodwa akakwazi ukuphulukisa ingoxe eliphuma kuyo angasika iappendix iphuma ohlangothini lwakho kodwa angeke aphulukise indawo asike kuyo ngoba kukomiti ezokwakha amangqamuzana iphinda aphinde amangqamuzana futhi ngaphambi kokuba uphulukise noma yini kuzofanele kube ukuphinda aphindeka kwamangqamuzana ngakho uNkulunkulu nguyena kuphela umphulukisi ngeke walenze izwi likaNkulunkulu libe iphutha amahubo ekhulu nantathu isithathu athi ngiyinkosi ephulukisa zonke izifo zakho ngike ngaba nengxoxiswano kwamayo brothers nasezindaweni eziningi futhi bayakusho lokho asibona abaphulukisi asizisho ukuthi singabaphulukisi sisize imvelo kuphela munye umphulukisi lowo nguNkulunkulu ngakho uNkulunkulu ungumphulukisi omunye wathi kimi esikhatheni esingezinto esedlule wathi kulungile mfowethu Branham ngizokubuza umbuzo ke wathi uthini ngomjovo kazifo zonke ngomkhuhlane na ngathi awu hehe ngethemba ukuthi awubuthakathaka kangako ngathi buka bekungathiwa nokuba ubunendle egcwele amagundane edla izimbobo kule lonke uphahla nayo yonke into naphansi indawo zonke kunenqaba ukhipha inqaba yoshevu wamagundane bese ufakela amagundane oshevu na ubulela onke amagundane lokho akuziphesheze imbobo umjovo kazifo zonke ubulela kuphela igciwane igciwane lomkhuhlane awusakhi isicubi esidabukile nje ufaka ushevu wamagundane lokho kuphela uNkulunkulu uzofanele apesheze imbobo lokho kuphela uyinkosi ephulukisa zonke izifo zethu yebo mnumzane futhi ngibonga uNkulunkulu ngalo lonke usuze lwezilwane abalithola ngomgomo isalko ngikhuleke njalo njalo ukuthi uNkulunkulu uzosinika ukuthile ngomdlavuza ngabantu abampofu abahluphekayo noma yini engenza ukusiza ngihambisana nayo yabo mnumzane ngikusekela ngekhulu lamaphesente futhi uma thina abantu abangamaKristu besingakhulekela kakhulu izinto ezinjengalokho besingaba ngcono izwe lonke beliyoba njalo yebo amadoda amakhulu anikela ngezimpilo zawo nje ezama ukuziphindisela kulezo zinto labo bantwana abakhubazekile nayo yonke into impela impela ngibonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona ngibonga uNkulunkulu ngemoto ngibonga uNkulunkulu ngensipho ukugeza izandla zami ngayo nazo zonke izihambisa imshini zonke lezo zinto ngibonga uNkulunkulu ngazo impela kunesikhathi esisodwa esasingenayo insipho niyazi kunesikhathi esisodwa esasingenayo imoto uma bengifuna kuhamba ngiwelele Phoenix bengingasuka kodwa ngibonga uNkulunkulu ngemoto ngingena kuyo ngiyamethemba ezantsi ngo nomgwaqo ngakho konke engingahamba ngakho ngiyabo ngakho sibonga iNkosi ngalezo zinto uzonke izinto ezi ezinhle ukuze sisiza zivela kuNkulunkulu impela kodwa manje ukuba ke isiguli sihlezi phandle lapho ezitephisini zikadokotela futhi nje senqaba ukuthatha umuthi wasona futhi uma isiguli sifa akusile iphutha lomuthi alikho ibalisa kwaGileyadi na ayikho inyanga lapho na pho kungani impilo yendodakazi yami abantu bami ingasindi na ngabe kukhona okungalungile na buyinto efanayo ebandleni abesilisa nabesifazane bahlala ebandleni futhi bafele ezolweni zabo ngoba benqaba ibhalisami likaNkulunkulu kunjalo akungoba akukho bhalisami lapha umoya ongcwele lapha sinqaba yodokotela ezinyanga ngakho abantu bafele ezonweni zabo ungakubeki kuNkulunkulu kunebhalisami kwaGileyadi futhi kukhona ezinyanga lapho kodwa yisimo sokuziphatha kwabantu ngakulo manje uma uthatha njengomuthi kuyinto esabekayo uma ubuyo kwenqaba umuthi kwesabeka kakhulu kangakanani uma wenqaba ibhalisami likaNkulunkulu ngomphefumulo wakho wenqaba leso sihlungu khona-ke kuzokwenzekani na ulahleke ingwini phakade uma wala leso wena umzimba wakho ungahle upheshe bese kuthi-ke enye into ungathatha umuthi lokho okuhle komunye kuzosiza omunye kuzobulala omunye umjovo kazifo zonke ucishe ubulale okwesithathu kwalokho okusizayo uzobulala abanye futhi usiza abanye kuyinto eyingozi kakhulu futhi okuzosiza omunye kuzosiza omunye kodwa awudingi ukuba ukhathazeke ngesihlungu sikaNkulunkulu siyasiza othandayo makeze yebo mnumzane okwabo bonke awudingi ukuba ukhathazeke ngakho akukho ngozi yokuzilulaza ngakho uhamba uzilulaza ngakho uthi awu ngiyakutshela mfuthi Branham angikholwa ukuthi kungokwami njengoba abantu besho namhlanje angikwazi nje ukuyeka kubhema angikwazi nje ukuyeka kuphuma ngigijime indoda yangitshela esikhathini esingeside esedlule yathi nginonkosikazi olungileyo kodwa mfowethu Branham angenzelwanga wesifazane oyedwa wathi ngifanele ngigijime nabanye besifazane ngathi uyazi ukuthi yini indaba ngawe na wala nje ikhambi yilokho kuphela yileyo indaba ngabantu namhlanje isithathu sokuba uphuze ubheme ucamba amanga webe futhi ukhophisane nakho uqhubeke wenqaba ibhalisami likaNkulunkulu lothando elisidonsela ndawonye futhi lisenze sibe munye hayi ngoba kungekho mandla imele kaNkulunkulu lapha ukuthi umele emvuselelo edolobheni siyenqaba nje kulisebenzisa ilokho kuphela lilapha kodwa uma ufela ezonweni zakho ukungakholwa kwakho akusile iphutha likaNkulunkulu akusile iphutha likamoya ongcwele akusile iphutha lebandla ngoba nje abantu bayelenqaba bathi inkathazo yenhliziyo ingumbulali ohamba phambili qabo qabo inkathazo yesono ngumbulali ohamba phambili kunjalo umbulali ohamba phambili kungene emaqenjini ethu ePentecostal indoda ibekhuluma nami namhlanje ngabantu bePentecostal futhi yathi uyazi ukuthini futhi Branham sekuzoba sengathi nje angazi ukuthini yathi wazi inqaba yabantu bakithi ukuthi banjani banabantwana babo babangenisa ngo babafake ohlini lwezingane bese bekhuphuka futhi yileyo indlela bakulindela nje kube ngaleyo ndlela njengoba uDavid Du Plessis wake washo ngento enjengaleyo ngani ngeke ungeni kanjalo yilokho okwenza ama-Methodist abe yilokho ayikho yilokho okwenza ama-Baptist abe yilokho ayeyikho babelokhu nje bengenisa abantwana babo babafake ohlwini lwezingane futhi babakhuphule uNkulunkulu akanamadodana angabazukulu kunamadodana nje amadodana namadodakazi hhayi amadodana namadodakazi angabazukulu uNkulunkulu akanabo abazukulu akanabo niyazi uNkulunkulu akasuye umkhulu ungubaba amen ngiyethemba ukuthi angilimaza imizwe yenu kodwa ngiyethemba ukuthi ngiyanesabisa kancinyana empeleni ukuqala into ethize uNkulunkulu akanabo abazukulu futhi lapho ngoba nje wawuyiphentekostali ubaba wakho nomama bakhokhele inani lokho akukwenzi ube yiphentekostali uze ukhokhe inani elifanayo futhi uthole into efanayo abanayo yabo mnumzane kunenqwaba yalo esele kunenqwaba yebhalisami kwaGileyadi namanje inqwaba yesihlungu lapho ngenxa yesono ukungakholwa yabo mnumzane abazalwane bethu bePentecostal besukuma bethi bephika ukuphulukisa ngokaNkulunkulu nezinto ezinjengalokho ingoba nje wenqaba isihlungu wena mzukulu hayi indodana kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu izalwa ngomoya kaNkulunkulu ingumntwana kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akanabazukulu kunjalo niyazi ukuthi yini indaba na bayakwesaba ukuzalwa okusha yilokho kuphela indaba ake ngikutshele ukuthize mfowethu ngikhathala ukuthi hlobo lonile ukuzalwa okuyikho noma yikuphi ukuzalwa Zalwa kungamahlaphahlapha uma kusesibayaneni sezingulube noma uma kusesitebeleni noma uma kusegumbini eliphingi lasesibhedlele elihlotshisiwe noma yikuphi ukuzalwa kungamahlaphahlapha futhi kuzalwa okusha kuyafana kuyakwenza wehle futhi ukhale kakhulu futhi ukhabalase futhi wenze izinto owawungakaze ucabanga ukuthi uyozenza ngaphambili khona ezansi lapho mfowethu ngiqonde ukuthi kuyoveza ukuphila okusha ngokuqinisekile njengezwe kungahle kubonakalise isayense yakho yezikolo kungahle kubonakalise amaphathi akho amakhadi kungahle kubonakalise ukubhukuda kwakho nokudansa nokushibilika ngezicathulo ezinamasondo kungahle kukwenze ukhulise izinwele zakho kungahle kukwenze uthole ukuthize okwehlukile futhi kukwenze uyeke ukubhema osikilidi kungamahlaphahlapha kodwa kuveze ukuphila amen esifanele sibe nakho kuzalo ukuphila kungamahlaphahlapha kuzofanele kube mahlaphahlapha ngaphambi kokuba kulunge yebo mnumzane ufanele ube nokuthi uma inhlamvu kaqalweni iwele emhlabathini futhi ibole amahlaphahlapha ngoliswa yikho kunjalo vele ufe uphele nje yahlela lapho futhi owesifazane wathi kimi ngesinye isikhathi wathi oh ngingaba namahloni labo bantu ezansi lapho wathi angizange ngikuzwe ngisho ushumayela wathi ngani labo besifazane nabesilisa bempongoloza haleluya amen ayibongwe inkosi angikuzwanga ukuthi buthini ngathi uma bengakushongo bekuyongesabisela ukufa wathi ngikathi lowo wesifazane sukume muva lapho futhi waqala ukukhala wathi uhlevane nje lugijima lwenyuka emhlane wami ngathi uma ungake ufike ezulwini uyogodelela ukufa ngathi ngoba wonke umuntu uyobe etazinuka futhi ememeza futhi edumisa inkosi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu oyedwa kuphela kunjalo besabani na ukuzalwa okusha ingaleso sizathi sinabazukulu ebandleni besaba ukuzalwa okusha besaba umoya ongcwele besaba amandla kaNkulunkulu besaba ukuthi kuzobenza bageze okunye ukupenda ubuso kusuke kuwe noma kuthize ileyo indaba uNkulunkulu uzithumelele imvuselelo yakudala iveze umoya ongcwele futhi kulinqaba yawo alikho ebhalisami kwaGileyadi na azikho izinyanga lapho na impela kukhona izinyanga lapha inqaba yebhalisami lapha futhi pho kungani indodakazi yabantu bami ingasindanga na ingoba abantu bayala inqaba amen yilokho-ke bayala kuhlangana ndawonye bayala kuba nemvuselelo yileyo indaba ubugovu nezinto zikwengamelile kunenqaba yebhalisami kwaGileyadi kukhona izinyanga lapha kodwa abantu bayakwala yileyo indaba kwakukhona isikhathi lapho sasingenaso isihlungu somkhuhlane wemfiva obanga ukushisa nokuqubuka kwezilonda emathunjini isikhathi lapho sasingenaso isihlungu somgomo isolke nezinto ezinjalo futhi kodwa manje sesinakho kunjalo impela sesikutholile manje sibonga uNkulunkulu ngakho kwakukhona isikhathi lapho isihlungu sethu sensindiso sasingesihle kakhulu ngoba sasingamawundlu nezinto nezimbuzi kodwa manje isihlungu sesiguquliwe impela lapho kungani bethe makhambi emithi na ndiyazi ukuthi benzani na bayatadisha bafaka kuningi kakhulu kwalokhu phakathi nokungaka kwalokhu phakathi ikhambe lenele ukubulala ushevu nokungaka futhi babone udaba lwesiguli nokuthi kuqine kangakanani okwaso awuthathi neze umuthi ngaphandle uma ubuza udokotela wangempela ngawo ngoba ungakubulala futhi ngakho bayathola bese kuthi-ke into yokuqala niyazi bakuputshuzela silwaneni yokuhlolwa ngazo imithi uma sisinda kukho khona-ke bakunikeza wena futhi ngezinye izikhathi yonke imizimba yabantu ayenziwe njengezilwane okuhlolwa ngazo imithi niyazi ingaleso sizathi ubulala ezinye izidalo ezingabantu niyabo bahlola isilwane okuhlolwa ngaso imithi futhi uma lowo mfo omncane ephumelela khona-ke bakunikeza wena awu yileyo ndlela bahlola ngayo umuthi niyazi ukuthi lelo iqiniso bathole into ethize bese beyinika isilwane hlolwa ngaso imithi futhi uma isisindisa khona-ke bakunikeza wena ingaleso sizathu bebulala inqwaba yeziguli ngenxa yokuthi sonke yasenziwe njengezilwane okuhlolwa ngazo imithi awu ake nginitshela ukuthize ngenkathi uNkulunkulu ehlola isihlungu sakhe akazange yathole isilwane okuhlolwa ngaso imithi wazithatha yena uqobo wo uNkulunkulu ngenkathi ebhaphathizwa lapho ngujohane osebeni lwejordani nomnokolodo wehla uvele ezulwini Lena indodana yami ethandekayo ngithokozele ukuhlala kuyo babe kubhekisisa babona ukuthi kuyo bambelele yini lapho bemkhafulele busweni sabamba kahle yena athuke akaphindiselanga ngokuthi uga ngenkathi efe Calvary wakhulekela izitha zakhe sabambelele Calvary sabambelele kufeni sabambelele emhlabeni sabambelela ndawo zonke bamfaka ethuneni futhi ebusweni ngepasika sabambelele futhi amen Hayi isilwane kuhlolwa ngaso imithi kodwa indodana kaNkulunkulu yathatha izihlungu yasithatha qobolwayo amen manje akixuxumi ngithola ukuzizwa nginokukholwa yebo mnumzane ubani wathatha izihlungu na ubani wakuhlola na Oh hallelujah wabanguye wathatha izono zethu futhi wathwala ukugula kwethu wazithathela isihlungu yena uqobo hayi esilwaneni ukuhlolwa ngaso imithi umprofeti noma enye into ethize wasifaka kuyo uqobo Hallelujah yebo mnumzane yalinyazwa ngenxa iziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isijeziso sokuthi ula kwethu siphezukwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina sabambelele ehoreni lokufa sabambelele esiphambanweni sabambelele eGetsemane sabambelele ngaphansi kwazo zonke izilingo konke okunye isihlungu sabamba amen uNkulunkulu wayeza zama ukuphila kuphakade futhi wakufaka emzimbeni womuntu wendodana yakhe uqobo wangena futhi wahlala kuyo ngesihlungu sabamba ngenkathi evuka ekuseni ngepasika waqabula izibopho zokufa isihogo nethuna futhi uyaphuma wabonakala kwabayishumi nanye behlezi ekudleni wabasola ngenxa yobulu kuni benhliziyo nokungakholwa kwabo ngokuba bengakholwanga yibo ababembonile esevukile kwabafileyo amen wathi hambani niyezeni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhaphathizwe uyakuzindiswa ongakholwayo uyakulahlwa ngokuba ngizobanika isihlungu esithile uma ngibanika lesi sihlungu izinto engizenzayo nabo bayozenza ngizonekolota ibandla lonke lapha washo izwe lonke lezi zibonakaliso zokubalandela abakholwayo haleluya lezi zibonakaliso so engazenza ziyokwenza futhi ngoba ngizonekolota ibandla ngesihlungu esifanayo ungaphaphathizwa isihlungu esifanayo enginokolotwe ngaso na amen yile nto yakanamhlanje sithathe isivubo kholo sidala sebandla kube umnekoloto inkaleso sizathi sono sangena ngokunyenya uma sithola lowo moyo ofanayo wophezu kwakhe lowo mphaphathizo ofanayo lawo mandla afanayo leyo nkazimulo efanayo lowo moyo ongcwele ofanayo uyosinokolota ngokufanayo njengoba wamnekoloda ukhiphe konke ukwesaba haleluya yime ebusweni besitha futhi ubize izwi likaNkulunkulu ngeqiniso amen ukunike umgogodla onjengesahalo God ukhiphe ithambo lesifuba bese ufaka umgogodla ongempela kukho yebo kuzokwenza ungaphaphathizwa ngomnekoloto onginokolotwe ngawo na impela wabambelele empilweni yake ngekathi emphimisela ebusweni akasho ngokuthi wena Trinity endala wena oneness endala qabo qabo kwakungezikho lokho qabo qabo wayenokolotiwe ngothando lukaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa yilowo nalowo okholwa yiyo angayikubhubha wayenokolotiwe omncane umzimba ozalwa yintombi uNkulunkulu wasezulwini ayehlala kuwo wayenokolotwe ngokuNkulunkulu ukuphila kuphakade kwakungukunokolote kwakhe futhi wabambelela ngesikhathi sokulingwa wabambelela ngesikhathi so lapho wonke umuntu emshiyile wabambelela wahlala kahle isitha ebusweni bokufa futhi babefuna lowo mnekoloto ofanayo ngoba emva kokuba esefile futhi esethuneni izinsuku ezintathu nobusuku lapho onke amazulu abamnyama buqe umhlaba wathatha ukugula kwemizwa nawo onke amadwala akhekezeka aphuma ezintabeni nayo yonke into yafakaza ukuthi wayefile futhi wayesethuneni futhi ngesonto ebusweni umnekoloto wabamba ngoba wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi namandla okukuvusa futhi lo mnekoloto nawo uzobeka ukuphila phansi futhi ngizokuxosha futhi kodwa yilokho ngikufunayo ngifuna kwelula ingalo yami awuthole engalweni uwuthole enhlizweni bambelela umnokoloto wokuvuka wamandla kaJesu Kristu haleluya umnokoloto manje awufuni ukubhala noma yisiphi isivumo kholo phezulu kwalapha vumela nje uKristu angene lokho ngumnokoloto akazange akuzame ngesivumo kholo ukwenze ngomoya wakhe alikho ebhalisami kaGiliyadi na akukho zinyanga lapho na Oh yebo sinakho kokubili ibhalisamu nezinyanga. Kho kungani na? Lokho ukuthi uNkulunkulu uzosibuza. Kungani na? Ngezingeza lezi zinsuku kungani na?
So he said, I'll tell you what you do.
Babefuna ukunyokolodwa ngakho wathi ngiye nitshele ukuthi nenzani yinyukelane emzini waseJerusalema futhi nikwele kulelo gamelo liphezulu futhi nihlale lapho umnyokolodo wenu uzowufike omfowethu hlala uze unyokolodwe kuze kwehle isihlungu kwehle ibhalisamu futhi ngikathi bonke behlezi ndawonye becula amahubo ngaziziyonye ngokungazelele kwavele zulula inhlokomo njengokuvunguza komoya onamandla wanokolota ayikhulu namashumi amabili phandle lapho e ilumbo elinjepho ababenalo ohe njengokushaya uphawu enkonyaneni ngangivame kushaya uphawu amankonyane njalo ngangimdabukele umfo omncane futhi ngangingadingeka ngigibele ukuletha insimbi nani baseTexas niyazi ukuthi ngikhuluma ngani futhi ngakho-ke babembopha wonke amancina bese bedumelela insimbi endala laphoya bese beyishaya kuye ngiqonde ukuthi ubeyoba nokugongobala uyokhahlela futhi eklabalase futhi eqhubeke lapho isikhathi eside kodwa mfowethu wayazi ukuthi wayengowakuphi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke washaywa uphawu kunjalo futhi ngezinye izikhathi kuzokwenza wenze sengathi awunawo umqondo omuhle kodwa ushaywe uphawu uyazi ukuthi kuphi futhi ngomunye wabo ogcwaliswe ngomoya ongcwele unokolotiwe ikhulu namashumi amabili lathelwa kunokolotwa o babenesikhathi ngiqonde ukukusho babethola isikhathi esikhulu ngempela baphuma lapho bonke benokolotiwe babenokuphila kuphakade bazi ukuthi uNkulunkulu wayezobavusa ngezinsuku zokugcina futhi babenesikhathi esikhulu futhi babegcwele kakhulu inkazimulo abaningi babo babengakhuluma ngezilwimi ezine ezinhlanu ezisithupha ezisikhombisa ezisishiyagalombili eziyishumi ezehlukene kodwa abakwazanga ngisho ukuthola nolulodwa lwabo ukuba bamdumise ngalo ngakho bavele nje uNkulunkulu wabanika ulwimi olushasha ukuba bamdumise ngalo ngakho baqala nje ukukhuluma ngezilimi ezingaziwa njengoba umoya ubapha ukuphumisela nje babenokolotiwe lokho kwakhombisa ukuthi babenokolotiwe babekhuluma ngombuso lapho babekhona babenokolotiwe umbuzo wesono wawusuphelile uPetro wayengeke adingeke ukuba aphume futhi akhale kamunyu kwase kuphelile ngaleyo nkathi wayenokolotiwe yebo mnumzane futhi niyazi ukuthini abanye balabo bantu balambela kakhulu okunye kwalokho niyazi ukuthi benzani na bathi madoda bazalwane singenze njani na ninayo udokotela lapha na yebo kuyini lokhu na leli yibhalisamu unodokotela lapha na yebo igama lakhe ngudokotela uSimon Petro kulungile Petro ngasibhalele isithako somuthi nokusetshenziswa kwawona yebo angifuni ukuba ngibhale lesi ngaso sonke isikhathi ngizobhala nje sisodwa ngaso sonke isikhathi ngizonibhalela isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo manje lalela mfowethu uyazi ukuthini uma isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo sibhalwe kahle ungalokothi usise kwesinye salezi zitolo zemithi ezinguwaka esifaka okuncanyana kuso noma sengeze okuncanyana suse kuso uma ufaka noma yini ni ehlukile kuzo bese ucuba leyo ndlela yokwenza sizobulala isiguli sakho futhi uma ukhipha okuningi kakhulu kwekhambi noma ufake okuningi kakhulu kwekhambi phakathi ngeke kusize nakancane ngakho nje sishiye ngendlela esilotshwe ngayo wathi hlobo luni lwesithako somuthi nokusetshenziswa kwawona wathi phendukani yilona leyo nibhaphathizwe egameni likajesu kristu kukho ukuthethelelwa kwezono khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba lesi sithako somuthi nokusetshenziswa kwawo ngesabantwana benu nabantwana babantwana benu nesabo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza umnokolodo omfowethu phenduka futhi lungisane noNkulunkulu susa zonke izinto uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyokunika umoya ongcwele leso yisithako somuthi nokusetshenziswa kwawo lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amadimoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephathe izinyoka noma baphuza okubulelayo akuyi kubalimaza ngokuba abanokolotiwe futhi bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinde haleluya ngishumayele ngendlela eliyiyo alikho ibhalisamu kwagiliyadi na noma awukho yini umnokolodo lapha na kunenqaba yomnokolodo haleluya yebo mnumzane ibhalisamu isibhalo samu kwaGileyadi unokolotiwe ungamela ukunembitha kokufa woza ngqobusweni be uPaul ngcwele ngesikhi sikhathi babakha isikafula sokunquma intambo yakhe lapho eRoma ngama indaweni efanayo uPaul wathi wo kufa lokutyozi lwakho na thuna kukhulunqoba kwakho na ngilokolotiwe uzongibamba kanjani na uzongiphendula kanjani na kodwa makabonke uNkulunkulu wathumela amabhalisama akwaGileyadi futhi wanokolota inhliziyo yami ngobhaphathizo kamoya ongcwele akukho lutho oluzayo olukhona akukho nhlangano noma lutho lungakele usehlukanise nothandweni kankulunkulu olukuKristu Jesu haleluya ngoba nje uma sekuNkulunkulu sinokolotiwe ezintweni zezwe imingcele yenhlangano uyoxuma unqamule kuyo ngo bese ugode intebe yomunye umfowethu uma unomnokoloto amen wo ngizizwa ngikahle wo sasivame ukucula icule elincane ngondiza ngihambe o uDumo ngizondiza ngihambe ngobunye ukuze kukhanyayo lapho lempilo isihambile ngizondiza ngihambe ngijabule kakhulu kunokolodwa wo indodana kaNkulunkulu yakuthatha kanjani ukuphila kwayo uqobo futhi yakujovela empilweni yami ikujovela empilweni yakho bese uyehla bese ekunika amandla ngobukhona bakhe wo he niyazi ngokwejwelekile lapho uthatha uhluzi lwezilwane njalo ngasikhathi unokolotiwe kodwa ufanele uthole isikhuthazi nalokho lelidolobhe likudinga ngayo ebandleni lephentekostali namhlanje isikhuthazo haleluya ungakukhuthazi ngokuthi sizokwenza ezinye izinhlangano ezimbalwa lokho kuyokona isithako sakho somuthi nokusetshenziswa kwawo buyele buva ngoba ezowuthatha isikhuthazi sayo impela into efanayo engena lapho endaweni yokuqala umbhaphathizo ofanayo ngesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo esifanayo nomoya ongcwele ofanayo Amen amen uDumo kuze kube phakade nephakade uDumo namandla kuvukeni kukaKristu Wayesethike izinto engizenzayo nani niyakuzenza ngoba ninokolotiwe amen unokolotiwe ngamandla okuvuka ukunambitha ngaphambili kwenkazimulo yobuNkulunkulu amen ngiyazi nicabanga ukuthi ngilomsindo kodwa he uzizwele ngendlela engizwe ngayo ubuya banomsindo nawe unokolotiwe ushaye uphawu ngijabule kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi ngingowakuphi endlini kaNkulunkulu anijabuli maKristu na ho ulapha ho ngale kwethunzi lokungabaza asikhothamisa amakhanda ethu futhi simkhonze kozi Jesu oh uNkulunkulu umoya wakho ucebe kakhulu futhi Ucebile futhi umsulwa kanjani? Luyohlala isikhathi eside kuze kube phakade. Icule labangcwele nezingelosi. Uthandelo kaNkulunkulu olufinyelela ngaphesheya oluya ezinjilweni olufinyelela kowileyo. Uthandelo kaNkulunkulu oluchithwe yonke indawo enhlizweni yethu ngomoya ongcwele. Nkosi sinebhalisamo, sinomnokolodo, sinezinyanga lapha ezingafunda isithako somuthi lokusetshenziswa kwawo. Nkulunkulu ulapha njengosokhemisi ukusigcwalisa futhi unikeze umnokolodo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzokupha yonke inhliziyo kulobu busuku enganaki ngakuKristu siphe khona umoya wakho omkhulu mawuze ngaphambili manje futhi ukhombise amandla awo siphe khona njengoba ngizibeka mina uqobo phezu kwalamaduku izindwangu izindwangu ezincane kwangathi umoya ongcwele letha lokhu kuthokoza kweziphethu zokuphila kulelibandla oh uNkulunkulu kwangathi ungashanela kuzo zonke lezi zindwangu ezincane egameni likaJesu Kristu kwangathi bangabusi swanga munye nabantu obaphulukiswe ngibanikela kuwe Nkosi kanye nezithabele igameni lika Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen futhi amen
oh man how glad I am
oye ngijabule kanjani kanjani oh ngijabule kakhulu ngijabule kakhulu ngekathi ngakiva mise ubu ngekathi ngisengumqaphi wezinyamazane ngedlula lapho kwakuvame ukuba nesiphethe esincane sidala kwakuyisiphethe esijabule kwedlula zonke ngake ngazibona sasiphuphuma nje siphuphuma siphuphuma ngaso sonke isikhathi isikhathi sasehlobo isikhathi sasebusika ngolunye usuku ngahlala phansi ngasesiphethwini esidadlana ngase ngithi yini kujabulisa kangakana kusobala sasingengiphendule futhi ngacabanga manje uma besingangiphendula besingathini na ngithi uyajabula ngoba izinyamazane amadiye ziphuza kuwena khabo ngathi uphuphuma ngani na ngoba amabhere aphuza kuwena khabo uyaphuphuma ngoba ngiphuza kuwena khabo ngathi yini kwenza uphuphume ngaso sonke isikhathi na ukuba besingakhuluma besiyothi futhi Branham akusimini engiphuphumayo kuyinto ethize emva kwami engiphuphumisayo ingiphusha futhi kungaleyo ndlela ngendodana kankulunkulu ezalwe ngokusha enokolotwe ngamandla kajesu kristu ovukileyo akumini owenza imisebenzi kwatsho ujesu ngubaba ohlala kimi nguye owenza imisebenzi akusikho uma nje umuntu othize lapha engakuqondi akusibo laba bantu abaphuphumayo yinto ethize ezansi lapho ebaphuphumisayo kunjalo kuphophoza amagiza kuphuphuma watshela usifazane emthonjeni amanzi ayoba yimithombo yamanzi eqhuma phezulu ekuphileni kuphakade Oh, akumangalisa imbongi yathi kuyinjabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo amen wewu Oh, ngizizwa ngingusayizi wami ophindwe kabili yebo mnumzane ngisekhaya manje ngiyajabula ukuthi siphumile anijabuli na hohe unkulunkulu abengakwenzanga leli qembe elincane khona manje angakwenza uma engake aze athele umuntu oyedwa ekuxhakathiseni kwakhe ukuze nje akwazi ukubamba lowo muntu oyedwa angandizisa izinkulunkulu eziyishumi ngalowo muntu oyedwa ngomuntu oyedwa ekukholweni kwangoqobo angagijimisa odevela abayizinkulunkulu eziyishumi kanzima ngakho konke abangakwenza Yebo mnumzane amen ngijabule kakhulu anijabuli na sasiva mekucula iculo elincane ngekathi ngiqala kungena kubantu bepentecostali babethi ngijabule kakhulu ukuthi uJesu ngikhululile impela wawuboshelwe phansi wonke ukunika umnokolodo lokho kwakwenza yilokho kuphela okwakuthatha amen
I love you
Oh lokho akwenzi yini ukuthize kuwe na oh ngijabule kanjani ukuthi ngake ngakuthola lokho ngijabule kanjani ukuthi ngake ngazi ngike ngifike endaweni lapho engingabona khona ukuthi ngangingelutho futhi ngolungisungu wangiqukula wanganga zonke izingimbezi zami zasuka wayesethi usungu wami manje Oh lokho nje kwangephulethizo yami ngase ngithi Nkosi mangihambe nenkosi ekukhanyeni kwezwi layo mangihlale imini nobusuku ogcobweni lukamoya nje kuyadabukisa ukuthi sike size sifanele sikushiye akunjalo na kuyamangalisa nje kumbulane bangane ngiyanithanda ubusuku ngeke bube myama kakhulu nemvula nayo ina ibeqatha kakhulu kodwa lokho ebengingakwenzela noma yini ebengingakwenza khumbula nje nginguwe mfowethu ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke noma yimapha amakhadi omkhuleko akhishwa yona ukhona nekhadi lomkhuleko na ngikukhohliwe awu asikho isidingo sokubiza oyedwa kulungile asidingeki ukukwenza uNkulunkulu uzophulukisa ngokufanayo nje uyawukholwa mnokolodo na uyakholwa ukuthi uJesu wenza indlela ngegazi lakhe ukuthi wayengafaka uhluzi lwakhe lwezilwane ekholweni nalelo kholwa lunalo lo hluzi lwezilwane olufanayo kulo luyokwenza into efanayo olwayenza kumuntu olandelayo luyokwenza oh uyamangalisa kanjalo na imisebenzi engiyenzayo mina nanini yakuyenza Kulungile ninabantu phandle lapho uma uNkulunkulu ezofakaza manje bangaki ogulayo na ake sibone izandla zenu ufuna usizo oluvela kuNkulunkulu uphakamisani izandla zenu nje Kulungile oh aka siyo nje injabulo engakhulumekiyo necwele inkazimulo na Manje asihloniphe ngokuzithoba nje ngakho konke singakwenza imizuzu embalwa futhi nje sibheke kuye manje ungavele nje lezo zihlambi zezibusiso.
We shall have showers of blessings. Send them upon us, O Lord. Grant to us now the refreshing. Don't you like that?
Anikuthandi lokho kuhlumelelisa lokho kuphila na? Mfowethu, dadewethu, ngifuna ukukutshela ukuthize. Ngifuna ungikholwe njengoba ngikhuluma egameni lenkosi futhi ngithi isho kanje inkosi. Yinye kuphela into engakuphulukisa nalowo nguNkulunkulu futhi umzila owodwa kuphela ongeza kuye ngawo lokho kungokukholwa. Ngabe kunjalo na? Manje siyazi ukuthi siyakholelwa ekubekweni kwezandla anikukholwa lokho na. Kodwa uma nizongibekezelela benilokhu nizibuza njalo abantu bathi mfowethu Branham uOral Roberts ukhulekela amakhulu amahlanu ngenkathi usakhulekela abahlanu. Ngiyakwazi ukunjalo uOral Roberts ubakhulekela ngendlela uNkulunkulu amtshela ukuba enze ngayo. Ngikhuleka ngendlela uNkulunkulu angitshela ukuba ngenze ngayo. Yabo ngakho ulalela uNkulunkulu nami ngiyamlalela futhi. Kodwa lebo uOral Roberts nalabo bazalwane lapho bebeka izandla uma nizokubekezelela lelo yisiko lamaJuda kwakungenjalo kwabezizwe. Bukani umpristi wathi wazobeka isandla sakho phezu kwendodakazi yami futhi uzosukuma uzoba kahle uma uzoza ubeka izandla zakho phezu kwakhe. Lobo ngubuJuda beka izandla. Kodwa ngekathi efika enduneni yekhulu engumRoma yathi angifanele ukuba ungene phansi kwendlu yami. Khuluma izwi nje yaqondani na ukuthi uJesu wayenamandla phezu kwakho konke ukugula. Yathi ngiyinduna ekhulu lokho ngamadoda ayikhulu ikhulu ngamadoda ayikhulu. Ngithi kulo hamba wenze lokho futhi uyakwenza. Ngithi kulo woza futhi uyeza ngoba ufanele. Ngingaphezu kwakhe yathini okungaka na? Ngiyazi ukuthi ungaphezu kwakho konke ukugula zonke izifo. Khuluma izwi nje yilokho kuphela ofanele ukwenze. Wathi uJesu na waphenduka wathi angikaze ngikubone ukukholwa kunje kwaIsrayeli. Manje sifuna ukuba nakho endaweni ephakeme, asifuni na ukuphulukisa sekuvele kwenziwe eCalvary. Manje uma uNkulunkulu ezoletha ukungenani abantu ababili kuya kwabathathu kulezi zethameli kulobo busuku engingazi lutho ngabo. Futhi uzokhombisa ukuthi engikushumayelile kini kuyiqiniso uma nje ezofakazisa ukuthi nginitshela iqiniso. Manje zivalele nje emzuzwaneni nje yisho lokhu Nkosi Jesu indoda ingazi. Manje kukhona cishe abantu ababili noma abathathu engibaziyo phandle lapho. Ngiyamazi umfowethu nedadewethu Evans abahlezi lapha nalawa amadadakazi abo amabili ehlezi khona lapha. Bese kuthi-ke umfowethu Sotmani, umfowethu Fred Sotmani lapho ungomunye wabaphatheli ebandleni lami eJeffersonville. Futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Simpson lowo nguye nomkakhe nomfowethu udadewethu Simpson ohlezi eduze kwabo ngo bangemuva ngapha ingxenye. Manje ngifuna nje ukubuka izethameli umzuzwana nje ngifuna nikholwe ngayonke inhliziyo yenu. Anazi ukuthi kanjani lokho ngikuzwile nje kungishaya ngalo nkathi nje. Niyabo ngiyazi ukuthi kuzokwenzeka yilokho kuphela nje.
His promises is true. Would you believe it? Amen. Believe me as his servant. Wonderful.
uNkulunkulu kwethembisile izithembiso zakhe ziqiniso. Uzokukholwa na ngikholwe njengenceku yakhe kuyamangalisa. Njengoba ngangilitshela ngolunye usuku ngokuma eNdiya, niyazi lapho lezo zinkulungwane zazikhona. Manje yileyo ndlela nje okwakungayo. Unakho esandleni sakho ngo uNkulunkulu ukunikezile ngqo. Ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami uqobo ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. O yini ebingenzeka nje manje? Niyabo siyathokoza lokho ngokuthokoza kukaNkulunkulu, lokho ngokuthokoza kwensindiso yethu. Ngabe kunjalo na? Niyabo uDavid akazange alahlekelwe yinsindiso yakhe. Wathi buyisele kimi ukuthokoza kwensindiso yami. Wayenensindiso yakhe kodwa walahlekelwa ukuthokoza kwakhe. Awu sinenqaba yokuthokoza, siyakwazi lokho. Sinokuthokoza injabulo engakhulumekiyo necele inkazimulo sinakho. Kodwa manje into amandla kaNkulunkulu ayinto enkulu ngokwedlulele kunokuthokoza. Amandla afika ngokukholwa okuxazululiwe. Singaba nenqobo yokuthokoza kodwa mhlawumbe besingeke sibe namandla phakathi lapho ukuphulukisa nhlobo. Kodwa lapho sinamandla kaNkulunkulu khona-ke sinokukholwa kukaNkulunkulu okukhuphukayo. kubamba uNkulunkulu kuyazi ukuthi uthintwa kanjani manje khuleka nje ngikubhekile uma engangithinda khona ke ngiyazi noma bani lapha ongakaze abe komunye wemihlangano na ake sibone izandla zenu awukaze ube komunye wemihlangano ngaphambilini na indoda yodwa amadoda amabili amadoda amathathu amane amahlanu lokho kuhle ayisithupha abantu abayisithupha babengakaze babe kuwo ngaphambilini ngifuna ukulitshela ukuthizeke bazalwane kanjani uJesu waqonda izwe lamqonda kanjani uJesu njengomesiya na ngenxa yokuthi wayekwazi ukubatshela ukuthi babe ngobani noma babe yini noma ngenkathi Simoni Petro enyuka umdobi omdala nje wathi wena nguSimoni uyindodana kaJona uPetro omkholwa ngenkathi ethi ku awu sisanda kudabula kulo lonke iBhayibheli izolo busuku sithathe uZakewo samenyusela esihlahleni uBhatimewu empumputhe ngenkathi emthinda waphenduka futhi wamtshela owesifazane emthonjeni wamtshela ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi wayesethi wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile kungebe nguye impela uMesiya lona na akazange yakwenze kunoma yimuphi wabezizwe kwaya kuphela kumaJuda namaSamariya ngoba ayebheka uMesiya manje bona iminyaka emide eyizinkulungwane ezimbili bazulazula ebumnyameni kodwa manje abezizwe usebenza nezinsuku zabo zokuqeqeshwa futhi manje bahluza ibandla manje sekwehlele ekupheleni njengoba nje kwakungukuphela kwabo iminyaka yezinkulungwane ezine bese kuthi ke ukuphela kwabo manje iminyaka yezinkulungwane ezimbili ngoba nje uthatha abantu hayi sizwe abantu nje abaphuma kwa bezizwe ngenxa igama lakhe bayoba negama lakhe yebo ngenxa igama uthatha abantu kwabezizwe kodwa ke uthatha uIsrayeli njengesizwe kodwa unguChrist ofanayo futhi wethembisa njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaLodi into ayenzayo uyoyenza futhi bangake abangathanda ukukholwa ukuthi leyo ngelo sikaNkulunkulu ukuthi leyo eyahlangana noLodi yahlangana noAbraham ayizange yehlele kuLodi yahlala noAbraham nina nifundile yini indaba manje izikhathi eziningi na manje kukhona izimbili zazo ezehlela kuLodi nenye yazo zabakhipha kodwa leyo ayizange yehle futhi leyo kwakuyiyo eyayiyinkosi uNkulunkulu uElohim futhi yayifulathela ithende komhlane wayo kuqala yabuka kuAbraham yayisibuza uAbraham ukuthi wayekuphi umkakhe uSara wathi usethendene emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngokokuphila isikhathi sokuphila izinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili futhi wayeneminyaka eyikhulu budala ngaleyo nkathi khona impela emashumini ayisishiyagalolunye wayenamashumi ayisishiyagalolunye uAbraham wayenekhulu futhi wathi futhi wahleka wathi uhlekeleni na manje yathi lokho kuyophinda futhi ngizokwenza nje ngezindlela zombili ngibona ukuthi uNkulunkulu ofanayo yini manje kwangathi uNkulunkulu wasezulwini futhi bukani naleli iBhayibheli ake ngisho lokho maKristu leli iBhayibheli phezu kwenhliziyo yami nginokungakholwa kuncane kunyenyoba oyedwa ungena izolo busuku wahlala phezulu lapho onqonqobeni lomsamo walimaza umhlangano uNkulunkulu uzokunakekela lokho ngacabanga ukuthi ngangingakwazi hey ungalokothi ukucabange lokho mfowethu ake ngisho lokho neBhayibheli phezulu kwenhliziyo yami ngenza lokho hayi ukubukeza ngenza lokho ngoba kungokokugcwalisa lokho uJesu athi kuyokwenzeka ngenkathi efika wayengadingikile ukuba aphulukise wakwenza ukuze kugcwaliseke ngabe kunjalo na lokho akuna akadingi ukuba enze lokho kodwa ukuze kugcwaliseke wakwethembisa yizwi lakhe futhi ngakho uyakuvumela nje ngenxa yokugcwalisa izwi lakhe. uNkulunkulu angaphulukisa yini inkathazo yenhliziyo na wakwenza ngalo nkathi akakwenzanga na konke sekuphelile manje. Angikaze ngimbone esifazane empilweni yami kodwa usephulukisiwe manje ngabe lokho kuyaligcwalisa izwi lakhe na? Awuwele uthi futhi Branham lokho kugcwalisani na ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na Aw begicabanga ukuthi uthe wayengu El uEla uElohim kunjalo. Aw uthe wayefulathele ngomhlane wakhe futhi wathola ukuthi uSarah wayenzani ngokuyikho. Manje wena uthi ngabe unguye na? Khabo mnumzane. Lowo nguye kuso sonke lesi sakhiwo. Yebo lowo nguye ekuwe, nguye kimi kodwa uzofanele asebenze komunye umuntu. Akukhona umunye wethu ofanelekile bese ngeke safaneleka siyizoni kodwa wasikhetha. Ngikholwa ukuthi ukuthi iziphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wasikhetha ngaphambi kokusekela kwezwe ibandla lakhe. Uyakukholwa lokho na? IBhayibheli lisho njalo. Kunjalo umphe kuKristu uyodukisa bonke abasemhlabeni abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila ewundlu kusukela kusekelweni kwezwe. Khuleka phakathi lapha ndawo khuleka futhi ubone bazalwane kuvela kini futhi emuva lapha manje khulekani kanye nami nje bafowethu sizobona ukuthi leyo ngelosi efanayo ikuphi. Manje thatha isikhathi sakho nje hlonipha ngokuzithoba. Sizothatha isikhathi sethu nje sinenqaba yesikhathi. Ungabi ngongajahile nje, ungacindezeli, hlala uthule nje uthi Nkosi Nkulunkulu leyo ndoda ingifilathele. Futhi ngiyazi ukuthi ingumuntu nje, ngakho uma ibiyo ngazi mina ibiyo kufanele kube nguwe uyitshela yilokho kuphela kukhona kukho ngoba ngisihambi nje esihlezi kulo mhlangano lapha. Yebo kukhona owesifazane obonakala kimi khona lapha manje ngiyambuka ngqo. Ngifunani nabazalwane bukani lapha anikuboni na bukani lapha khona impela emphethweni walendwangu lapha niyakubona lokho okubomvu na niyabo bukani lapha niyakubona lokho kukhanya na. Manje kukhona owesifazane ohlezi phakathi ngqo emva kwami uphatheke kabi kakhulu unesifo samathambo futhi unomfutho wegazi ophakeme. Uhlutshwa ukuguliswa ngokungahambisani nomzimba wakhe futhi awu unokulakanye nayo nje. Manje uma nje engakugeji lapho ngiphenduka igama lakhe nguNkosikazi Khan Sukuma. Nkosikazi Khan yemukele ukuphulukiswa kwakho. Manje uyakholwa na? Yiba nokukholwa kuNkulunkulu khona ke. Abrahama uphi ngakho uSara na? Ethendeni emva kwakho. Ndiyabona ukuthi ngiqole ukuthini na? Kuthiwani ngabanye benu nonke na? Kungenzeka yini kuwe na? Ungakwenza uma uzokukholwa? Lapha niyambona lona wesifazane omncane ohlezi khona lapha na? Niyakubona lokho kukhanya nje ngenhla kwalapho na? Bukani lapha. Ubuke phezulu kimi khona ke uyakhuleka akazi khulekeli yena uqobo ngokwendodana. Yilokho bukucela indodana yakho bekungesikho nenekazina. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Uzokwemukela ukuphulukiswa kwayo na? Inkathazo yesisu kunjalo kukholo nje yilokho kuphela. Kuthiwani ngomunye umuntu ngale kulesi sifundo na? Yini nonke eniyikholwayo lapha yana? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Yiba nokukholwa, kholwa nje. Bangaki ngapha ogulayo futhi abangenalo ikhadi lomkhuleko na? Uqala nje ukuncibilika kuwe manje. Yabo ufuna umkhuleko kodwa awunalo ikhadi lomkhuleko. Awu akukho umuntu onekhadi lomkhuleko usibala. Kunjalo ngikholwa ukuthi bathe bekunekhadi elilodwa lomkhuleko lapha ndawo mhlawumbe livela emhlanganweni noma kuthize.
If thou canst believe.
Uma wonke umuntu akabe nokukholwa nje manje nokwethemba ungangabazi uma ukholwa. Khona lapha bukani lapha nina lapha ohlwini olungaphambili leso siphono. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisindisa na? Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ungaba nakho okucelile? Kuthiwani ngawe mnumzane nekhanda lakho libheke phansi lapha na kwedlula phezu kwesifazane kuze ngokusuka lapho phezu kwale ndoda ungodingayo nawe awunjalo na uyakholwa ukuthi uKristu angakusindisa na unenkathazo ngamehlo akho ngezindlebe zakho ungowase Houston eTexas Nomzane West ebuyele emuva futhi ubatshele Houston uKristu uphulukisa abagulayo Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na? Ube nokwehluleka kwemizwa, awukaze nenekazi na wena ovela Corpus Christi lapho kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho.
God's a healer of all afflictions. You believe with all your heart?
Oh uNkulunkulu ngumphulukisi wazo zonke izinhlupheko, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Phakamisa isandla sakho laphaya esikhashaneni esedlule mnumzane naleyo nkathazo yesibindi nenkathazo yesisu mnumzane Rainwater ovela ngale Louisiana okokuqala ukuba uze ube semhlanganweni ngicabanga ukuthi uphakamise isandla sakho. Ucabangani ngaye na ngabe ungumphulukisi omangalisayo na buyele muva futhi ubatshele ngaleya angakwenzela khona yonke indawo manje nebo. Uhlezi emuva lapho ngemuva lowo mfanyana unokukhubazeka kwengqondo akanakho na kwabangela ngudokotela enze into etheze kuye okuningi kakhulu kokudambisa imizwa kumnika kuvimbeka kwengqondo uma ngikutshela ukuthi ngubani ungangibekela isandla sakho kulowo mfana na nkosikazi Howell kunjalo beka isandla sakho phezu komfana ngizomlahla lo devil sathane phuma kuye egameni likajesu kristu ngicela ukuphulukisa kwakhe uyakholwa na ngabe wonke umuntu uyakholwa na ngabe unkulunkulu lapha na ngabe mnekoloto lona na ngabe lona ngumoya ongcwele ofanayo because ujesu efanayo lowo owethenjiswa na bangangikini ongamakholwa na phakamisa isandla sakho haleluya khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nenze njengoba nginitshela manje manje thulani ngempela bekani izandla zenu phezu komunye nomunye nginento ethize manje uma nje nizokunaka lokhu umzuzu nje kulungile manje ngizosho umkhuleko impela ngiyazi ukuthi kuzothathani ukwehlula isitsha sakho manje ngizofaka amazwi emlonyeni wakho futhi uwaphinde evele enhliziyweni yakho bakhulekele ngizowasho Inkosi uNkulunkulu, mdalo wamazulu nomhlaba, ngiqalisa ukuphila kunguna phakade, nikezeli wazo zonke izipho ezinhle. Thethelele izono zami zokungakholwa, futhi ungiphe okomusa wakho. Ngiyakholwa kuwe, ngiyakwemukela njengomsindisi wami, insindiso yami kuphela. Ngidinga amandla akho okuqina ngempilo yami. Ngeke ngaya phambili ngaphandle kwakho. Manje ngiyakwemukela njengomphulukisi wami. Ngiyamlahla udeveli nayo yonke imisebenzi yakhe. Kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke ngizocabanga ngokuyikho. Ngizokholwa sonke isithembiso. Umbhalo othi ngemivimbo yakhe ngaphulukiswa manje ngiyakwemukela ngiyakukholwa kungokwami ngiyakubonga Nkosi ngizoqhubeka ngifakaze ngokuphulukiswa kwami ngize ngiphile ngokuphelele manje bambani nithule gcinani izandla zenu ziphezu komunye nomunye manje khulekani manje zivaleleni noNkulunkulu nizobona into ethize yenzeka manje kulungile bazalwane befundisi wonke umuntu senilungele na manje uma uNkulunkulu ezozwa umkhuleko wami lapha uyawuzwa noma ikuphi manje ukhulekile wenze ukuvuma kwakho njengoba ubungenza nje uza njengomkristu usulungele manje uma ubuyisoni usulungele umpapathizo manje ngokuthi ungumkristu wenze ukuvuma kwakho futhi manje usulungele ukuphulukiswa manje kuthathani na manje uNkulunkulu selungele ukukunika khona yinye nje into engaphezu kwakho lelo ngelincane ithunze liza cili lokungabaza manje uma singaqophoza lokho manje njengendiza enkulu nje bayangitshela lamabhanoyi amajet uma ayazabalaza nje futhi achikize futhi azabalaze futhi achikize aze adlule kuleso sivimbelo somsindo kodwa emva kokuba esegijime adabule sivimbelweni somsindo khona ke yasephilulekile manje uma nje ungasukuma wena uqobo ngaphezulu kwaleso sivimbelo esincane esincane sokungabaza lapho oh mfowethu kuzokwenzekani uzogijima ukhululeke uzophulukiswa manje ngifuna nihloniphe ngokuzijoba ngempela bambani izandla zenu phezu komunye nomunye futhi nilokho nizivalele noKristu manje sengathi akukho muntu ngakuwe ngaphandle kwakhe futhi ucabange nje enhlizweni yakho manje uyambona eza ehlela kuwe ngqo emi phambi kwakho ngqo manje vule inhliziyo yakho futhi ungenise ngisakhuleka futhi ngilahlale lithunzi elincane lobumnyama phezu kwakho futhi lapho kuqashuka usuphumile esivimbeleni somsindo khona-ke sikuma nje futhi umnike uduma ngaso sonke isikhathi lapho uzizwela umphefumulo wakho kwedlula kulokho kungakholwa khona-ke usukhululekile kukristu baba osezulwini sikubonga ngakho konke okwenzile ngokuphulukisa okuningi ngamandla amakhulu kankulunkulu ngabaningi osindisiwe ngenhlanganyelo yabefundisi futhi ngaphezu kwakho konke inhlanganyelo kamoya ongcwele awukaze usehlulekise nakanye kodwa usitshele iqiniso ngaso sonke isikhathi waqinisa izwi lakho ngezibonakaliso nezimanga zilandela futhi manje baba leli qembu elincane libhadazelela phumela kule migwaqo eshelelayo nezimvula kulobu busuku ukuza lapha kuzobona ujesu sikubonile sikuzwile siyazi ukuthi lapha sinezwi lakho ezinhliziyweni zethu bavumile baphumela obala bavuma obala ukuthi bayakholwa futhi bakwemukele njengomphulukisi wabo manje imiphefumulo yabo iyazabalaza nkosi ukwedlula kuleso sivimbelo esincane lapho leyo nto encane ngaleya ebanyakazisayo angazi noma kungaba yimi na angazi noma kuzolahleka na futhi o nkosi ongathi amandla kajesu kristu angabavusa khona manje aphule leso sivimbelo sathane buyele muva uyehlulwe empini vumele ibandla ledlule egameni likajesu kristu sathane suka lapha ngiyakukhipha egameni likajesu kristu sukuma ume ngezinyawo zakho futhi ubize ukuphulukiswa kwakho bize ukuphulukiswa kwakho ngezo zonke izivimbezelo zizohamba ngilinikele nkosini ujesu ujesu kristu egameni lakhe liligugu ngimemezela ukuthi niphulukisiwe nonke sukuma futhi nemukele ukuphulukisa kwenu manje egameni likajesu kristu